This message, Satan's Eden, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday evening, August 29, 1965, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Lo myalezo, i-Eden kaSathana, kamzalwana uWilliam Marion Branham, washunyelwa ngesiNgesi ngokuhlwa ngecawa. Ngo-August, umhla wamashumi amabini anethoba, 1965, kumnquba kaBranham eJeffersonville, Indiana, USA.
Let us bow.
Masiqhubudeni.
Dear God, we're grateful to you tonight for this grand opportunity to come again in the name of the Lord Jesus to meet our enemy, your enemy, out here on the field of battle with the Word to drive him away from the midst of your people.
Thixo othandekayo, sinombulelo kuwe ngobu busuku, ngeli thuba lihle likhulu lokuza kwakhona egameni lenkosi uYesu, ukuqubisana notshaba lwethu, utshaba lwakho, ngaphandle apha ethafeni ledabi ngelizwi ukuba simdudule emke phakathi kwabantu bakho.
That they might see tonight, Lord, the gospel light, I pray that you'll anoint our eyes with the eye salve, that it might be open to the truth, that we might leave here saying within our hearts, did not our hearts burn within us as he spoke to us along the road.
Ukuze babe nokubona ngobu busuku, Nkosi, ukukhanya kwevangeli, ndiyathandaza ukuba uyakuthambisa amehlo ethu ngesithambisiliso ukuze abe nokuvuleka kwinyaniso, ukuze sibe nokumka apha sisithi ngaphakathi ezintliziyweni zethu, bezingavuthi na iintliziyo zethu ngaphakathi kwethu njengoko ebethetha nathi endleleni.
Heal the sick and the afflicted. Encourage the discouraged. Lift up the feeble hands that once hung down. May we look to the coming of the Lord Jesus, which we believe is at hand. We ask this in Jesus' name. Amen.
Amen.
Seated.
Philisa abagulayo nabaqhwalekileyo, khuthaza abadangeleyo, phakamisa izandla ezitshafileyo ezakhe zaphakanyiselwa phezulu. Sanga singajonga ekuzeni kwenkosi uYesu, nto leyo siyikholelwayo ikufuphi. Sukucela oku egameni likaYesu. Amen. Hlalani.
I will try to be briefly tonight because I know many has come from different sections of the country to for the service or stayed over. Some of you and have to go back or maybe a way to get back. I thank you.
Ndiyakuzama ukuba mfutshane namhlanje ngokuba ndiyazi abaninzi basuka kwiinginqi ezahlukeneyo zelizwe uku besiza kukhonza okanye bahlale abanye benu kwaye kufanele bajike mhlawumbi indlela ukubuyela emva kwaye ndiyanibulela.
This morning I wanted to hear Brother Neville myself and I heard him many times and never heard him many times but what I appreciate him. But this morning a timely message. I know I had the leading of the Lord to listen to that this morning. Very fine.
Kalentsasa bendifuna ukuva umzawane uNeville ngokwam. Kwaye ndimvile amaxesha amaninzi. Ndingazange ndamva nangaliphi ixesha kuphela koko ndimncomayo. Kodwa ngalentsasa la myalezo usexesheni. Ndiyazi ndinenkokhelo yenkosi yokuphulaphula koku yangalentsasa. Entle kakhulu.
And I see why you people like to come and listen to him also. And he'll always do you good, I'm sure, to listen to him.
Kwaye, ndiyanibona ninabantu kutheni niyithanda ukuza kwaye nimphulaphule kananjalo. Kwaye, uyakusoloko enenzela ukulungileyo, ndiqinisekile ukuphulaphula kuye.
I was trying to catch up on some of my interviews today, this morning and this afternoon. I still have many, many, many to go.
Bendizama ukuleqisa kwamanye amadliwano ndlebe namhlanje ngalentsasa nalemva kwemini ndisemanamaninzi namaninzi okuqhubeka.
I believe that Jethro told Moses one time, said, it's just too much for you. So we've got plenty of brothers here on your problems, and every one of them has been legitimate. And they are fine things that has to be taken care of.
Kwaye ndi, njengoko, Ndiyakholwa yayinguYitro waxelela uMoses ngelinye ixesha wathi, kungaphezulu oku kuwe, ke sinabaninzi abazalwane apha kwiingxaki zakho, kwaye ngamnye kubo ebefanelekile, kwaye zizinto ezintle ekufanele zihoywe.
And I would recommend our pastor, Brother Mann, and other ministers of our faith here, if you can go to them, they tell you just exactly the thing to do. Some people, their children intermarrying are things that's wrong, and these men could help you just the same as anyone else, because they're servants of Christ.
Kwaye, ndiyakuxhasa umalusi wethu, okanye umzalwane umani, nabanye abalungiseleli benkolo yethu apha, ningaya kubo, baya kunixelela kanye ngqo, into enifanelwe niyenze, abanye abantu, abantwana babo, betshata ngaphandle okanye izinto ezingalunganga, kwaye la madoda anganinceda njengendlela ekwanye nje njengamntu wonke ngamnye, kuba basizicaka zikaKristu.
And go to them, and I'm sure they will give you the help that you need. I can't get to all of them. There's just so many. Everywhere you go, they just keep accumulating higher and higher. You see?
Kwaye, yiya kuwo. Kwaye ndiqinisekile. Aya kuninika uncedo eniludingayo. Andikwazi kufikelela kubo bonke. Banintsi nje kakhulu. Ndawo yonke uya kuyo. Sihlala zisanda, zisiya, zinyuka ngokunyuka uyabona. Kwaye.
And you want to get to every one of them, but you can't do it. But I'm constantly praying that God in somehow will work it out all right for you.
Kwaye, ufuna ukufikelela kuye wonke ubani ngamnye kubo. Kodwa, akunakukwazi ukwenza oko. Kodwa, ndiyathandaza ngokuzingisa ukuba uThixo ngandlela ithile iya kunisebenzela konke okulungileyo.
Now, tonight we want to go to the scripture and read a portion of the scripture out of Genesis, the 3rd chapter. And just refer back a little bit to some things that we've been talking about in times past, and see if the Lord Jesus will give us a little bit more to what we will know when we go out. I pray that He will.
Goku, kobo usugu, sifuna ukuya esibhalweni, size sifunde inxalenye yesibhalo ngokuphuma kwiGenesis, isahluko sesithathu. Kwaye nje sibhekiselele emva intwanana encinci kwizinto ezithile esibe sithetha malunga nazo kumaxesha agqithileyo, size sibone ukuba iNkosi uYesu iya kusinika intwanana encinci ngaphezulu koko esiya kukwazi xa siphuma. Ndiyathandaza ukuba uya kukwenza.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman, yea, God has said, ye shall not eat of every tree of the garden.
Ke kaloku, inyoka yaye iyeyona inobuqhophololo ngaphezu kwazo zonke izinto eziphilileyo zasendle abezenzile uYehova uThixo. Yaze yathi kumfazi, aha, utshilo na uThixo ukuthi, ze ningadli kuyo yonke imithi yomyezo.
And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest you die.
Waza umfazi wathi kwinyoka, eziqhameni zemithi yomyezo singadla, ke eziqhameni zomthi osemyezweni phakathi, uThixo uthe, ze ningadli kuzo, ze ningazichukumisi, hleze nife.
And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be open, and you shall be as gods, knowing good and evil.
Yaze yathi inyoka kumfazi, ngokuqinisekileyo anisayi kufa, kuba esazi uThixo ukuba mhlana nithe nadla kuzo, oqabuka amehlo enu, nibe njengoThixo. Nazi okulungileyo nokubi.
And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat and gave also unto her husband with her, and he did eat.
Kwaye, xa wabonayo umfazi ukuba umthi ulungele ukudliwa, nokuba uyakhanukeka emehlweni, ingumthi onqwenelekela ukuqiqisa, watabata ezikhameni zawo, wadla, wanika nendoda yakhe inaye, yadla.
And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons.
Aze amehlo abo bobabini aqabuka, bazi ukuba bahambaze, baze bathunga amaqabi omkhiwane, bazenzela imibhinqo.
May the Lord add his blessings to the reading of his word. Now, I would like to take a text tonight out of that and call Satan's Eden.
Yanga inkosi ngongeza ezayo intsikelelo ekufundweni kwelizwi layo. Ngoku, ndingathanda ukuthabatha isiqendwana ngobu busuku. Kokuphuma koko, ndize ndisibize i-Eden kaSathana.
Very crude little thing to say of Satan's Eden. It kind of matches in the other Sunday night, I believe, when I was speaking to you here about a thinking man's filter and a holy man's taste.
Echabaxa kakhulu encinci into yokutshiwo yayo, i-Eden kaSathana. Ngohlobo luthile, iyanxibelelana kobunye ubusuku bangecawe, ndiyakholwa, xa ndandithetha kuni apha malunga ne intluzo yendoda ecingayo nencasa yendoda engcwele.
And sometimes these little crude expressions brings us to something, it gets us to study and puts you to reading the Word. And that's what I want all my congregation to do.
Kwaye, kamanye amaxesha, ezi ntetho zirhabaxana zincinci iimvakaliso, zisisa kwinto ethile, zisenza sifundisise, kwaye ikubeke ekufundeni ilizwi. Kwaye yiloo nto endifuna lonke ibandla lam liyenze.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So read the word, study it, and study it with the eyes of God to give your intellectuals understanding of how that we should live in this present day.
Umntu akaye kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwe liphuma emlonyeni kaThixo. Ke funda ilizwi, lifundisise, kwaye lifundisise ngamehlo kaThixo, ukunika ukuqonda kobukrelekrele bakho kwendlela ekufuneka siphile ngolu suku lwangoku.
Now, to come down tonight just to speak to you, to say, well, I could do this or that, I'd like to speak with the people as much as I'd like to even go home with each one of you tonight. God knows that's truth.
Ngoku, ukuhla, kobu usuku, nje ukuthetha kuni, ukuthi kulungile, ndingenza oko okanye okuya. Ndiyathanda ukuthetha nabantu, kangangoko ndingathanda ukugoduka kunye namnye kuni ngobu busuku ndi. UThixo uyazi ukuba oko kuyinyaniso.
I'd like to go home with each one of you and eat breakfast with you in the morning and go out and squirrel hunt with you tomorrow afternoon, see? I'd like to do that, but I can't do that.
Ndingathanda ukugoduka kunye namnye kuni kwaye nditye. Ndithe isidlo sakusasa kunye nani kusasa, kwaye ndiphume ndizingela onomatse kunye nani ngomso emva kwemini. Yabo, ndingathanda ukukwenza oko, kodwa andinako ukukwenza oko.
And I would like to go home and just sit down and talk with you, sit on a porch at the service and speak with you a while, talk to you about your welfare and about God. I would love to do that.
Kwaye, ndingathanda ukugoduka ndize ndihlale nje phantsi nani, ndihlale everandini, emva kwenkonzo, ndize ndithethe nani ithutyana, thethe kuni malunga nentlalo yenu, namalunga noThixo, ndingathanda ukukwenza oko.
Men and women in here, God knows I'd like to do that, but I can't do it. It's just such a pull and a strain.
Amadoda nabafazi apa, uThixo uyazi, ndiyathanda ukukwenza oko. Kodwa andikwazi kukwenza oko, yabona, kukho nje okona kutsala noxinzelelo.
And in this nervous age that we're living in, and I'm a nervous person myself, today I got my mind made up to something, I've just got to do it, and tomorrow it's a million miles from me, something's done, cut in and done this and that, and you have a time trying to keep your wits together.
Kwaye, kwesi sigaba siphakuzelayo esiphila kuso, kwaye ndingumntu ophakuzelayo ngokwam. Namhlanje ndiyenze ingcinga yami yaqhunela kokuthile ndifanele ndiyenze kwaye ngomso izizigidi zemayile ukusuka kum okuthile kunqumle kwaze kwenza oku nokuya kwaye unexesha uzama ukugcina iingcamango zakho zihlangene.
But my main achievement is to preach the gospel to the church and do all that I can to bring honor to Jesus Christ in this day while I'm here on earth and what time I have left on earth.
Kodwa eyona mpumelelo yam kukushumayela ivangeli ngebandla nokwenza konke endinokwenza ukuzisa uzuko kuYesu Kristu kulo mhla ngelixa ndiselapha emhlabeni nokuba leliphi ixesha elindishiyekeleyo apha emhlabeni.
I come to try to say something to you that would help you. Something I studied after I went home this morning. What could I say tonight, Lord, that would help those people?
Ndizoku kuzama ukutsho okuthile kuni okuya kuninceda okuthile. Ndifundisisile emva kokuba ndigodukile ngalentsasa. Yintoni endinokuyitsho ngobu busuku, Nkosi, enokunceda aba bantu?
Listen to that mighty message this morning on Brother Neville brought us about, I thought it was so wonderful how he said there, a doctor will diagnose the case, but the man that comes with a pan full of needles, he gives the injection.
Ndimamele kulaa myalezo mkhulu ngalentsasa kwumzalwane uNeville esizisela wona malunga. Ndicinge ube ngomangalisayo indlela ayitsho ngayo phaya ugqirha uyakuxilonga ingxaki kodwa umntu oza nesitya sizele ziinaliti unika inaliti.
So I thought that was really a real cute little expression. I thought about that, the serum after the case is diagnosed, and so that's a very good thing.
Ke ndacinga leyo ngenene ibe yentle ngenene imvakaliso encinane ndacinga malunga noko incindi yegazi emva kokuba ingxaki ixilongiwe ke leyo into entle kakhulu.
I want to speak to you something or bring something to enlighten to you the promise of God for this age. See? Something, not something that somebody else was in some other day.
Ndifune ukuthetha okuthile kuni, ukuzisa okuthile, ukukhanyisa kuni isithembiso sikaThixo sesi sigaba. Yabona, okuthile, hayi okuthile athe ubani ongomnye waye kuko ngomnye umhla.
But something, and when them things are all right, we all refer to those things, but I thought I would try to bring something to your mind with these scriptures that got written here that would enlighten you to know, make you a better soldier in the field that you're fighting in now.
Kodwa, okuthile, kwaye xa, zona izinto zonke zilungile, sonke sibhekiselela kwezo zinto. Kodwa, ndacinge ukuba ndiyakuzama ukuzisa okuthile ezingcingeni zenu ngezi zibhalo ndinazo zibhalwe apha. Eziya kunikhanyisela ukuze nazi zinenze amajoni angcono ethafeni enilwela kulo ngoku.
To learn the tactics of the enemy so that you can block everything before he gets to you. See? That's the main thing, is to learn to keep the punches off of you as much as you can.
Ukuze nifunde amacebo otshaba, ukuze nikhusele yonke into phambi kokuba ifike kuni. Yabona, leyo yeyona nto. Kukufunda ukugcina izithonga kude kuni kangangoko ninako.
Now let us look now to this great, for a few minutes, this great sinful day that we're now living in. I don't believe there ever was a day that I've ever read in history. There's been greater days of persecution when the children of God was put to death on every hand.
Ngoku masijonge ngoku koku kukhulu okwemizuzu embalwa le inkulu imini yesono esiphila kuyo ngoku. Andikholwa lake lakhona usuku endakhe ndafunda ngalo kwimbali. Kube kukho imihla emikhulu yentshutshiso xa abantwana bakaThixo bebulawa ngalo zonke.
But to see the deceitfulness of the enemy, we've never had a day like this we're now living. It's the most cunning, deceitful day, and when I see that, it brings this, that the Christian has to be more on his toe today than he ever was in any age.
Kodwa ukubona ukukhohlisa kotshaba asizange sibe nomhla onjengalona esiphila kuwo ngoku ngowona unobuqhophololo okukhohlisayo umhla kwaye xa ndibona oko kuzisa oko okokuba umKristu kufanele ngenene ame ngenzwanya namhlanje kunokuba wakhe wanjalo nakwesiphi isigaba.
Now back in the days of the persecution of Rome to the church, a Christian make a mistake, he went into the arena and was fed to the lions or something like that when they found him being a Christian for his testimony.
Gogo, emva kwimihla yentshutshiso yeRoma ebandleni umKristu wenza impazamo wayesiya enkundleni aze atyiswe iingonyama okanye ukuthile okunjalo xa befumana ukuba ngumKristu ngenxa yobungqina bakhe.
But his soul was saved because he was a purely unadulterated believer in God and gladly sealed his testimony with his blood as a veins let loose their holes in his body and the blood bleed out. He screamed up with real loyal faith and say, "Receive my spirit, Lord Jesus."
Kodwa umphefumlo wakhe usindisiwe ngokuba wayengcwele elingakrexezwayo ikholwa kuThixo kwaye ngovuyo litywine ubungqina balo ngegazi lalo njengoko imithambo okanye iminxunya ezimbeni walo negazi litsaza beliya kukhwaza ngolona kholo lwentembeko lithi yamkela umoya wam Nkosi Yesu.
But now the cunningness of the devil now makes the people believe that they are a Christian when they're not. There's the thing. You don't have to seal. It's a more cunning day than it would be than when you had to seal your life away with your testimony.
Kodwa ngoku ubuqhophololo bomtyholi ngoku bubenza abantu bakholwe ukuba bangamaKristu ngelixa bengengawo. Nantso lento akudingeki ukuba utywine yimini engaphezulu ngobuqhophololo kunokuba inokuba njalo kunexa wawufanele utywine obakho ubomi ngobungqina bakho.
The devil has set every cunning trap that he can to, he's a deceiver. And Jesus told us in Matthew 24 how this day would be, that we're living in the most deceitful day that ever lived. So close that it would deceive the very elected of God if it were possible for him to deceive.
Umtyholi ubeke sonke isabatha sobuqhophololo anokuba nakho ukungumkhohlisi. Kwaye uYesu wasixelela kuMateyu 24 indlela lo mhla esiphila kuwo uya kuba njalo. Ona ukukhohlisayo umhla wakhe waphilwa. Isondelelene kakhulu kahoba ibinokulahlekisa nabanyuliweyo bakaThixo ukuba bekunokwenzeka ukuba bakhohlise.
Now let's compare some scriptures or prophecies spoken of in the Bible for today and compare it with the day that we're now living in.
Ngoku masithelekise ezinye izibhalo okanye iziprofeto ezithethiweyo eBhayibhileni ngokubhekisele kulo mhla size sithelekise nomhla esiphila kuwo ngoku.
In 2 Timothy 3, we learned this, that the prophet said that it would come to pass in these days that man would be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God.
Owesibini uTimothi, isithathu, sifunda oku ukuba isiprofeto sathi okokuba kuya kwenzeka ngale mihla ukuba abantu baya kuba ngabazithandayo, abaphakamileyo, abathandi beziyolo kunokuthanda uThixo.
Compare that now just for a moment. We'll just brief it because we haven't that much time to go through it all like we should duly take it, but just to highlight it so that you can see when you get home and study it.
Thelekisa oko ngoku, nje umzuzu, asinako, siya kuyithi gqaba-gqaba nje ngokuba sinaxesha lininzi lokuqhubeka nayo njengoko kufanele siyithathe, kodwa nje ukwenze amagqabantshintshi ayo ukuze ke ube nokuba xa ufika ekhaya uyifundisise.
Heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. Now the Spirit spoke expressly that these things would be in the latter days. That's these days. The prophecy speaking to it.
Abazithandayo, abaphakamileyo, abathandi beziyolo kunokuthanda uThixo, abangenatarho, abatyholi, abangenakuzeyisa, izibhotsha. Ngoku, umoya uthethe cacileyo ukuba ezi zinto ziya kuba ngemihla yokugqibela, okokuba yile mihla siprofeto sithetha ngayo.
Now, we read also in Revelation 3:14, the Laodicean church age, that how the church should be in this last age.
Ngoku, siyafunda kananjalo kwisikhilelo ishumelinesine, isikhilelo isithathu ishumelinesine gxebe, isigaba sebandla laseLaodike, okokuba indlela ibandla liya kuba yiyo kulo mhla wokugqibela.
And it would be, it says it was set as a widow and had need of nothing. It was rich and increased in goods, and know it not that they were poor, miserable, wretched, blind, and naked, and didn't know it.
Kwaye, iyakuba njalo, sithi, iyakuhlala njengomhlolokazi, kwaye engadingi into la, lalityebile, kwaye lizityebisele, kwaye lingazi ukuba lilihlwempu, usizana, udwayinga, imfama, kwaye lize, kwaye lingayazi loo nto.
Now remember, he's speaking to the church of this age. Wretched, blind, naked, and don't know it. That last phrase, that last word is what makes it so striking.
Ngoku, kumbula, uthetha kwibandla lalo mhla, udwayinge, mfama, lize, kwaye lingayazi loo nto. Laa ntetho yokugqibela, elalizwi lokugqibela.
They think that they are well filled with the Spirit. They're already, the Laodicean church age is the Pentecostal church age. Because it's the last church age. Luther had his message, Wesley had his message, and Pentecost had their message.
Bacinga bazaliswe ngenene ngumoya. Bakulungele konke. Isigaba sebandla laseLaodike. Sisigaba sebandla lakwamoya. Kuba sisigaba sebandla lokugqibela. Uluther wayenomyalezo wakhe, uWesley wayenomyalezo wakhe, kwaye nabakwamoya babenomyalezo wabo.
Also it said that because you are lukewarm, neither hot or cold, the emotions of the outside, the mental conception of the gospel, and because he said you're that way, I'll spew you out of my mouth. In other words, it made him sick. To see the church in that condition.
Kananjalo, sithi, okokuba, ngokuba utikitiki, akushushu, okanye akubandi, imvakalelo zangaphandle, uqulunqo lwengqondo ngemvangeli, ngokuba wathi, ungaloo ndlela, ndiyakukutshica, ndikukhuphe emlonyeni wam. Ngamanye amazwi, yamenza wagula, ukubona ibandla likulaa meko.
And remember, they spewed him out. And he was on the outside of the church trying to get back on the inside in that awful Laodicean church.
Kwaye kumbula, bamtshica yena, kwaye wayengaphandle kwebandla, ezama ukubuyela ngaphakathi kwesa sigaba sebandla laseLaodike sibi kakhulu.
The God of this world today, the worship person of this world today is Satan. And the people are ignorant of worshiping Satan. Amen. But it's Satan impersonating himself as the church.
UThixo wesi sigaba namhlanje, umntu onqulwayo weli hlabathi namhlanje, nguSathane. Kwaye abantu abahoyi ukunqula uSathane. Kodwa nguSathane ezifanisa njengebandla.
As the church, they worship Satan, thinking that they are worshiping God through the church. But it's the way Satan has done it.
Yabon, njengebandla. Banqula uSathane, becinga banqula uThixo ngebandla. Kodwa indlela uSathane ayenze ngayo.
Oh, you say, but wait a minute. We preach the word. Look back here at my text tonight.
Amen.
Satan was the one who preached the word to Eve first. God has said. See?
Oh, uthi, kodwa linda umzuzu, sishumayela elizwi. Jonga emva apha kwisiqendwana sam ngobu busuku. USathane ngulowo washumayela ilizwi kuEva kuqala. UThixo utshilo, uyabona.
It's that misconstrued in that part of the scripture that applies to the day. He lets you know all Jesus did was perfectly well. He lets you know all that Moses did was perfectly well. But when you take the promises that they gave for this day, then that was applied to another age.
Kokwakugqwetha laa ndawo yesibhalo ibhekiselele kumhla. Uyakwenza wazi konke awakwenzayo kwakugqibelele kakuhle. Uyakwenza wazi konke awakwenzayo uMoses kwakugqibelele kakuhle. Kodwa xa uthatha izithembiso abezinikayo ezingalomhla, ngoko ezo yayisesinye isigaba.
That's just all he has to do, see? Yeah. Is to get the people to believe it that way, and that's all. For you cannot take one word away from it or add one word to it. But that's what he does.
Kuko konke afanele akwenze, yabona. Kukwenza abantu balikholelwe ngaloo ndlela. Kwaye kuko konke kuba akunakususa nalinye ilizwi kulo okanye wongeze nalinye igama kulo. Kodwa yiloo nto ayenzayo.
People ignorantly worshiping Satan thinking they are worshiping God. As we are warned by prophecy in 2 Thessalonians, that let's just read that. 2 Thessalonians, the second chapter. Let's just get it a moment if I can right away. I'd like to read that just in, I believe, 2 Thessalonians. I got the scripture here and say,
Abantu, ngokungahoyi banqula uSatan, becinga banqula uThixo, njengoko silumkisiwe sisiprofeto, kwawesibini amaTesalonika, okokuba masifunde nje oko, awesibini amaTesalonika, sahloko sesibini, masifumana nje okomzuzu, ukuba dinganako, kanye ngoku, dingathanda ukufunda oko, nje ndiyakholwa, awesibini amaTesalonika, ndinaso isibhalo apha, kwawesibini.
Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus and by the gathering together unto him.
Ngoku siyanicela bazalwane, ngenxa yokuza kwenkosi uYesu, nokuhlanganiselwa kwethu kuyo.
See, the coming of the Lord and the gathering to him as God will gather his people to him in the last days. The gathering of the people to the Lord. Not to the church, to the Lord.
Amen.
Gathering together unto him.
Ngoku, yabona, ukuza kwenkosi, nokuhlanganiselwa kuyo, njengoko uThixo yakuhlanganisela abantu bakhe kuye, kwimihla yokugqibela, ukuhlanganiselwa kwabantu kwinkosi, hayi ecaweni, kwinkosi, ukuhlanganiselwa ngokudibeneyo kuye.
That you be not soon shaken in your mind or troubled neither by spirit nor word nor by letter, as from us, as the day of the Lord is at hand, let no man deceive you by any means.
Ukuze ningashukunyiswa kwakamsinya engqiqweni yenu, okanye nizanyazanyiswe nangamoya, nokuba ilizwi, nokuba incwadi ngathi isuka kuthi, ngokungathi imini yenkosi iselingene. Makungabikho bani unilukuhlayo nangalunye uhlobo.
For that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin, watch what he is now, a man of sin be revealed, the son of perdition. That was Judas. See?
Ngokuba ayinakufika yona, lungakhange lufike ulahlo kuqala, aze laa umntu wesono, qaphela into ayiyo ngoku, umntu wesono atyhilwe, unyana wentshabalalo, lowo yayinguYuda, yabona?
Who opposes and exalts himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God setteth in the temple of God, showing himself that he is God.
Lo uchasayo, uziphakamisayo ngaphezu kwento yonke ekuthiwa nguThixo okanye enqulwayo, ngokokude yena njengoThixo azihlalise etempileni kaThixo, ezibonakalisa ukuba unguThixo.
That deceitfulness of the church of the day. See, the son of perdition, the devil.
Amen.
The son of perdition, the devil. Then people worshiping Satan in this day thinking they're worshiping God.
La nkohliso yebandla lanamhlanje, yabona, unyana wentshabalalo, umtyholi, unyana wentshabalalo, umtyholi. Ngoko, abantu banqula uSatana kulo mhla, becinga banqula uThixo.
But they're worshiping him through a creed, a man-made denominations and creeds that's brought the people right down to the greatest deception that the world has ever known of.
Kodwa bamnqula yena ngemvumonkolo enziwe ngabantu amahlelo nemvumonkolo ezibazise abantu kanye ezantsi kweyona nkohliso elakhe ihlabathi layazi.
No matter how much the word of God, a promise for this day is preached and vindicated, they still won't believe it.
Amen.
They won't believe it.
Akukhathaliseki lingakanani ilizwi likaThixo elithenjiselwe lo mhla, lishunyelwe kwaye lingqinelwe. Nakuba kunjalo, abasokuze balikholelwe, abasokuze balikholelwe.
Then why? We wonder why. Why doesn't it? Why won't they believe it? When God said He'd do a certain thing and He does it, and still they turn their back from it and turn away from it, just as Eve knew that what God said God would do, but she turned her back on it to listen to what He had to say.
Gogo kutheni siyamangaliswa kutheni kutheni kungenzeki kutheni bengasayi kulikholelwa ngelixa uThixo ethe uyakwenza into ethile aziyayenze baze futhi bajike kuyo bamke nje kanye ngoEva wakwaziyo oko akutshiloyo uThixo uThixo uyakukwenza kodwa wajika kuyo ukuze aphulaphule koko ayakukutsho.
Just remember, in other ages, it's always been the same thing. In every age, it's always been that Satan tries to pervert that word to them, making them see some other age.
Kumbula nje, kwezinye isigaba, yaba soloko ingendlela enye, kuso sonke isigaba, yaba soloko ingula Satan, ezama ukugqwetha ilizwi kubo, ebenza babone esinye isigaba.
Look, when Jesus come, see, Satan was in that bunch of Jewish teachers and rabbis and priests trying to tell them to keep the law of Moses when their very word said that in that day the Son of Man would be revealed. See,
Amen.
That He would reveal Himself.
Kangela, xa uYesu esiza, yabon, uSatan, waye ekwela kuba labefundisi bamaYuda, no rabbi, nababingeleli, ezama ukubaxelela ukuba bagcine umthetho kaMoses. Ngelixa elona lizwi litshilo ukuba ngaloo mini unyana womntu uyakutyhilwa yabona ukuba uyakuzityhila yena.
So they was trying, as long as they kept him religious and on the law of Moses, see what he did? He was trying to tell them that part of the word is just exactly right, but this man isn't that person. See how deceiving he is? That's that real day of deception.
Ke babezama okoko nje babezigcine benenkolo. Nasemthethweni kaMoses bona awakwenzayo wayezama ukubaxelela la ndawo yelizwi ilunge ngokuchanekileyo kodwa le ndoda ayinguye la mntu bona indlela ongumkhohlisi ngayo leyo ngulamhla wenene wenkohliso.
It's been and now is Satan establishing his kingdom in the earth. That's exactly why he's doing it. For he wants to establish his own kingdom.
Ibe njalo, kwaye injalo ngoku. USathana eseka ubukumkani bakhe emhlabeni. Eso, seso sizathu eyenza lonto. Kuba ufuna ukuseka obakhe ubukumkani.
As a businessman that's not a Christian, he'll work every scheme he can to make you see something the wrong way. If he's got a purpose and a personal gain in making you doing that, making you seeing it that way, he'll show you everything he can to keep you off from the truth of it.
Njengosomashishini ongengomKristu uyakwenza lonke iqhinga anako ukukwenza ubone ukuthila ngendlela engalunganga ukuba yena unenjongo nokuza kuxhanyulwa nguye ekukwenzeni wenze oko ukwenza ubone ngalandlela. Uyako kubonisa yonke into anako, akugcinele kude enyanisweni yayo.
Because he's got a feeling only for himself. No matter how much he lies and cheats and whatever more, he's got personal gain, and that's why Satan's done this. And he's worked through the ministry to do it.
Amen.
As God promised he would do.
Ngokuba ucingela nje isiqu sakhe, akukhathaliseki nokuba uxoka kwaye eqhatha kangakanani. Nantoni engaphezulu unokuza kuxhanyulwa nguye kwaye seso sizathu uSathana ekwenzile oku kwaye usebenze ngolungiselelo ekuyenzeni lonto njengoko uThixo uyakuyenza.
Now he began by a religious deceit in Eden and has continued ever since, not by setting up a bunch of communists. Communists has nothing to do with this. It's the church that's where you have to watch.
Amen.
Gogo, uqalise ngenkohliso yenkolo e-Eden, kwaye uqhubekile ukusukela ngoko. Hayi ngokubeka igquba lamakomanisi. Amakomanisi awananto yakwenza noku. Libandla, kulapho kufanele niqaphele khona. Yabona?
It's not the communists that would deceive the very elected. It's the church that'll deceive the very elected. See, it isn't communists. We know they deny God. They're antichrist. Sure, they are in principle. But they are not the antichrist. The antichrist is religious. Very religious. And can quote the scripture and make it look so plain.
Asingoma komanisi ayakulahlekisa nabanyuliweyo. Libandla eliyakulahlekisa nabanyuliweyo. Yabona? Asingoma komanisi. Siyazi aphika uThixo kwaye angabachasi uKristu ngokuqinisekileyo angabo ngokomqathango. Kodwa awangumchasi Kristu. Umchasi Kristu yinkolo. Inkolo yenene. Kwaye ingacaphula isibhalo kwaye isenze sijoye ngokucacileyo.
Satan did back there in the beginning. He quoted everything right down. God has said, thou shalt not eat every tree of the garden. See? Quote it right.
Jengo satana awenzangayo emva paya ekuqaleni. Wacaphula yonke into kanye ukuhle. Uchilo uThixo. Akusayi kutya wonke umthi emyezweni. Yabona? Ecaphula kakuhle.
She said, yes, we may eat of all the trees of the garden, but there is a tree in the midst of the garden that God said not to eat for, not even touch it.
What you ever. Ewe, singatya kyo yonke imithi yomyezo. Kodwa kuko umthi womyezo ate uThixo singawutyi. Kuba, hayinku noko uchukumisa.
Because the day we did, that day we die. He said, oh, surely you'll not die. But let me give you the reason why God said this. Is because, see, he quoted this truth, you see. He said, it'll open your eyes. And it'll make you know good and wrong. You'll be like God then, if you can do it.
Kuba, ngamini sikwenzileyo oko, ngaloo mini siyakufa. Wathi, oh, ngokuqinisekileyo anikufa. Kodwa mandikunike isizathu kutheni uThixo akutshilo oko. Kungokuba, yabona, yena ngoku intoni, wacaphula le nyaniso, yabona. Wathi, iyakuvula amehlo enu, kwaye iyakunenza nazo okulungileyo nokubi. Niyakuba njengoThixo emva koko. Ukuba ninokuyenza.
That's just what he wants to do, and that's just the same thing he's trying to do today. It's been a religious deceit since the very beginning of Eden, and has been ever since.
Oko, koko afuna ukwenza. Kwaye, oko into ekwanye azama ukuyenza namhlanje. Kube kukho inkqatho yenkolo kwasekuqalekeni e-Eden. Kwaye ibe soloko injalo.
In Adam's time, it was a deceit. In Noah's time, it was a deceit. In Jesus' time was the same, and now is the same. The same way of religious deceitfulness.
Ngexesha lika Adam, yayiyinkqatho. Ngexesha lika Noah, yayiyinkqatho. Ngexesha lika Yesu, yayiyinkqatho ekwanye. Kwaye ngoku into enye, indlela enye, inkohliso yenkolo.
Now we will notice, the earth, when God had it under control, now, when God had it, had it under His control, then when Satan took over by rejecting the Word of God.
Gogo, siyakuqaphela umhlaba. Xa uThixo wayewenze waphansi kolawulo. Gogo, wawenza waphansi kolawulo. Wawenza waphansi kolawulo lwakhe. Emva koko, xa uSathana wathabathisa. Ngokwala ilizwi likaThixo.
God one time had the earth under His control. He set it in this orbit. He put it, make it work. He done everything, had it in His control. Now we'll compare that with after Satan took it in his control.
UThixo ngaqalithile, wayewenze umhlaba waphansi kolawulo lwakhe. Wawubeka kwisangqa sawo, wawubeka, wawenza wasebenza, wenza yonke into, wayenza yaphansi kolawulo lwakhe. Ngoku, siyakuthelekisa oko, kunye nasemva kokuba uSathana ethabathisele ulawulo.
Now, it took God 6,000 years. It didn't take Him that long, but He took that long. 6,000 years, because we're taught that one day in heaven is 1,000 years on earth, and it was 6,000 years or 6 days that God built the earth.
Ngoku, kwa mtata uThixo amawaka amathandathu eminyaka, akumthathanga ixesha elide, kodwa wathatha ixesha elide. Amawaka amathandathu eminyaka, ngokuba sifundisiwe ukuba usuku olunye ezulwini liwaka leminyaka emhlabeni kwaye yayingamawaka amathandathu eminyaka okanye iintsuku ezintandathu awathi uThixo wakha ihlabathi.
Now, it took God 6,000 years to establish it, plant it with good seeds, and to bring forth everything after its kind. Everything must come forth of its kind. All of his seeds were good, and so it must bring forth after its kind. God took 6,000 years.
Ngoku, kwa mtata uthixo amawaka amathandathu ukuliseka, ukutyala kulo imbewu elungileyo, nokuvelisa yonke into ngokohlobo lwayo, yonke into mayivele ngokohlobo lwayo, zonke imbewu zakhe zazilungile, kwaye ke kufanele ivelise ngokohlobo lwayo. Thixo wathatha amawaka amathandathu eminyaka.
Finally, when he got all made, and finally we arrived with its headquarters of the earth in a beautiful spot laying east of Eden called the Garden of Eden.
Ekugqibeleni, xa wakwenza konke, kwaye kugqibeleni thina, ekugqibeleni, ifike nekomkhulu lawo lehlabathi, kwindawo enhle empuma ye-Eden.
God made the world's headquarters in the Garden of Eden in Egypt, right at the east end of the garden was the headquarters, and over the whole situation, he put his son and his son's wife over all of it.
UThixo wenza ikomkhulu lehlabathi emyezweni we-Eden, eyiputa, kanye kupheleni kwempuma yomyezo, yayililikomkhulu. Kwaye phezu kwemeko yonke wabeka unyana wakhe nomfazi wonyana wakhe phezu kwayo yonke.
Right? That's what God did. He put them in full control. They could speak to the winds and it would cease to blow. They would speak to the tree and it would move from here to there.
Injalo lonto, ilonto uThixo wayenzayo. Wababeka kulawulo olupheleleyo. Babeya kuthetha kwimimoya ize iyeke ukubhudla.
The lion and the wolf fed together, and the lamb lay down with them. There was no evil. It was perfect peace, perfect harmony, everything in perfection. And when God had it under his control.
Ingonyama nengcuka zazisitya kunye, nemvana ingqenqe kunye nazo. Kwakungekho bubi. Yayiluxolo olugqibeleleyo, intsebenziswano epheleleyo, yonke into igqibeleleyo, kwaye xa uThixo eyenze yaphantsi kolawulo lwakhe.
And it, notice, he had his world, he had all in operation, he had everything coming, everything eating vegetations, nothing to die, nothing to be ruined, nothing to be spoiled, nothing, it was just perfect.
Kwaye qaphela, wayeneyakhe, wayenehlabathi lakhe, Wayena kokonke kusebenza, wayenento yonke isiza, yonke into isidla emifuno, kungekho nto ifayo, kungekho nto yonakaliswayo, kungekho nto yoniwayo, kungekho nto wakugqibelele nje.
And over it all he placed his beloved children, his son and his daughter, a husband and wife to control it.
Kwaye phezu kwayo yonke, wabeka abathandayo abantwana bakhe. Unyana wakhe nentombi yakhe, umyeni nenkosikazi, ukuba bawulawule.
God was so satisfied, and he rested from all his works at the seventh day, and hallowed this seventh day Sabbath for him.
UThixo wayeneliseke kakhulu, waza waphumla emisebenzini yakhe yonke, kusuku lwesixhenxe, waza walingcwalisa elisuku lwesixhenxe njengeSabatha yakhe.
Because God looked it all over after you've been 6,000 years and molding it, and fixing it out, making it come into existence and put the mountains up and make the volcanics push the mountains up and the things that taken place in the eruptions, dried it off and fixed it the way you had it, and it was a beautiful place.
Kukuba uThixo wajonga phezu kwako konke, emva kokuba kube ngamawaka amathandathu eminyaka elibumba elilungisa, elenza libekho, ebeka intaba phezulu, kwaye senza iinyikima zinyusele intaba phezulu. Nezinto ezenzekayo kugqabhuko dubulo womisa waze wayilungisa ngendlela anako kwaye yayiyindawo enhle.
There was nothing like it. The great paradises of God and the great dinosaurs and whatever more crawling through it and of the great animals, no harm in them. They were just as gentle as a little kitten.
Kwakungekho nto enjengayo. Iparadesi enkulu kaThixo kwaye nezinkulu iidinosaurs nantoni ngaphezulu. Zihubuluza kuyo kwaye nezilwanyana ezikhulu wakungekho kuva ubuhlungu zazilunge okwamantshontsho ekati.
They had nothing at all, no sickness, no sorrow, not one disease germ on the earth. Oh, what a place.
Zazingenanto kwaphela, kungekho ukugula, kungekho insizi, kungekho nasifo emhlabeni. Oh, enjani indawo.
The great birds swinging from tree to tree, and Adam could call them by name, and they'd fly up on his shoulders and coo to him.
Intaka ezinkulu zibhabha kusuka kumthi ukuya kumthi, noAdam enokuzibiza kwamagama, kwaye beziya kubhabhela egxalabeni lakhe, zize zimculele.
And, what a wonderful place God had, and then made one of his attributes from his own body. God has attributes in his body.
Kwaye, oh, enjani ukumangalisa indawo uThixo wayenzayo. Waze, emva koko, wenza imfuza esuka emzimbeni ongowakhe. UThixo uneemfuza emzimbeni wakhe.
Like you are an attribute of your father. And you notice, you was in your grandfather's grandfather's grandfather. But in that, say, we'll take it down to like you and your father.
Ngohlobo, uyimfuza kayihlo, kwaye, uyaqwalasela, wawukuyihlo mkhulu koyihlo mkhulu. Kodwa, kokuya, uthi siyakuhla nayo, kokufana nawe noyihlo.
Now, you did not know anything when you were in your father. The germ of life comes from the male. The male has the blood cell. The woman has the egg. Now, therefore, the blood cell has the life in it.
Ngoku, akwazanga nto xa wawukuyihlo. Imbewu yobomi isuka kwiduna. Iduna lineseli yegazi. Umfazi uneqanda. Ngoko ke, iseli yegazi inobomi kuyo.
And then when you were in your father, you actually know nothing about it, but yet science and God's word proves that you were in your father. But you know nothing about it.
Kwaye, ngoko, wawukuyihlo, eneneni wawungazinto malunga nayo. Kodwa noko, inzululwazi nelizwi likaThixo lingqinisisa ukuba wawukuyihlo, kodwa wawungazi kwanto malunga nayo.
But then the Father longed to know you. And with the union of connection with Mother, then you were made known to Father. Now you are your Father's attribute. You look like him. And you got parts of your body that looks like your father.
Kodwa ngoko, uyihlo wayenqwenela ukukwazi. Kwaze ngokuhlangana ngonxibelelwano nonyoko. Emva koko, waziswa kuyihlo. Ngoku, uyimfuza kayihlo. Ujongeka njengaye. Kwaye unamalungu omzimba wakho afana noyihlo.
Now that's the way God was in the beginning. Every son of God and every daughter of God was in God at the beginning. You don't remember it now, but you were there. He knowed it. And he wanted you to become so he could contact you, speak with you, and love you, and shake your hands.
Ngoku, yilo ndlela uThixo wayeyo ekuqalekeni. Wonke unyana kaThixo, nayo yonke intombi kaThixo, yayikuThixo ekuqalekeni. Akuyikhumbuli yona ngoku, kodwa wawulapho. Uyayazi loo nto, kwaye wafuna wena ube njalo ukuze yena aqhagamshelane nawe, athethe nawe, kwaye akuthande, kwaye axhawule izandla zakho.
Don't you want your own boy? Isn't it a great day when your boy can come home and sit down at the table? When he comes back from the battlefield or something other scarred up? How you fix the dinner, you kill a fatted calf or whatever more, and prepare for him? It's your own flesh and blood.
Akufuni unyana inkwenkwe yakho. Asiyo mini inkulu xa inkwenkwe yakho inokuza ekhaya, ihlale phansi etafileni. Xa ibuya kwithafa ledabi, okanye into ethile ngenye, engqwelerhekile. Indlela obuya kulungisa ngayo isidlo, uxhele lityetyisiweyo ithole. Okanye nantoni ngaphezulu, umlungiselele. Inyama negazi lile lakho.
And he was in you. You didn't know him then, but you knew he was there. And so God knew that we would be here. But then he put us in flesh so we'd be contacted. And in order he could contact, he become one of us.
Kwaye, waye kuwe. Wawungamazi ngoko. Kodwa wawusazi ukuba waye phaya. kwaye ke uThixo wazi ukuba siya kubalapha, kodwa ngoko wasibeka enyameni ukuze sibe nokuqhakamsheleka, okokuze abe nako ukuqhakamshela, waba ngomnye wethu.
When he became Jesus Christ, the Son of God himself, the fullness of the manifestation of God. Therefore, that was God's purpose to display his attributes in fellowship.
Xa waba nguYesu Kristu, unyana kaThixo ngokwakhe, ingqibelelo yokubonakaliswa kukaThixo, ngoko ke leyo yayijongo kaThixo, ukudandalazisa iimpawu zakhe ebudlelwaneni.
When I was in my father, I knew nothing about it. But when I became his son and was born of him, I was an attribute, a part of my father. And you're a part of your father.
Xa ndandikubawo, ndandingazi into malunga noko. Kodwa xa ndaba ngunyana wakhe, ndaze ndazalwa nguye. Ndandiluphawu lwakhe, inxalenye kabawo. Kwaye uyinxalenye kayihlo.
And as children of God, we are a part of God's attribute that was in him, made flesh like he was made flesh, so we can have fellowship one with the other as a family of God upon the earth. And that was God's purpose at the beginning.
Kwaye, njengabantwana bakaThixo, siyinxalenye yophawu lukaThixo, elwalukuye, elenziwe inyama, njengoko wenziwa inyama, ukuze sibe nobudlelwane omnye nomnye, njengosapho lukaThixo phezu komhlaba. Kwaye oko, yayinjongo kaThixo ekuqalekeni.
Yes, sir. That's what God wanted at the beginning. He had everything under control, and he turned man over into the Garden of Eden on free moral agency. He said, son, it's yours.
Ewe mhlekazi, yiloo nto uThixo wayifunayo ekuqalekeni. Wenza into yaba phantsi kolawulo, kwaye wamsa umntu emyezweni iEden njengonenkululeko yokuzikhethela. Wathi, nyana, yeyakho.
What a beautiful place! God was so satisfied till he just went back and rested from all of his works. Every tree never brought forth thorns and thistles. No berries ever come off of a thorn tree. Everything was perfect. All seeds were perfect. Everything was in perfect condition.
Enjani ukuba enhle indawo, uThixo wayenelisekile kakhulu, de wabuyela emva waphumla kuyo yonke imisebenzi yakhe. Wonke umthi awuzange uvelise ameva nenkunzane. Akukho maqunube awakhe aphuma emthini onameva. Yonke into yayigqibelele. Zonke imbewu zazigqibelele. Yonke into yayikwimo egqibeleleyo.
Then, when he went to take a little rest, his enemy slipped in with deceit and took it over by misinterpreting his program to his children.
Kwaye, xa waya kuphumlo oluncinci, utshaba lwakhe lachwecwa, lwangena nenkohliso, lwathabathela kulo ngokutolika ngokuphosakeleyo inkqubo yakhe ebantwaneni bakhe.
When he put trust in his own child, as you put trust in your daughter when she goes out at night with a man, when you put trust in your son when he has to go with a drinking boy or a smoking boy.
Xa wabeka ithemba kubantwana bakhe yena, njengoko ubeka ithemba kwintombi yakho, xa iphuma ngobusuku kunye nendoda, xa ibeka ithemba kunyana wakho, xa kufanele ahambe nenkwenkwe eselayo okanye inkwenkwe etshayayo.
See, he put trust in his son that he would not do anything wrong and would keep every word that he said. But the enemy slipped in.
Yabona, wabeka ithemba kunyana wakhe, okokuba akasayi kwenza nenye into engalunganga, kwaye uyakugcina lonke ilizwi alitshiloyo, kodwa utshaba lanywebelezela.
Like that greasy slicker that would take out your daughter and misbehave himself, or some woman would take go out with your son, and the same thing. See, he slipped in, the enemy of God slipped in and misinterpreted the word to Eve.
Njengeli alinqombela linyukunyuku, eliya kuthatha intombi yakho liziphathe kakubi, okanye umfazi othile yakuthatha ahambe nonyana wakho, kwaye into ekwanye, yabona, wanyebelezela. Utshaba lukaThixo lanyebelezela, lwangena, lwaze lwatolika ngokuphosakeleyo ilizwi kuEva.
Now, he by this fall, it has took over and possessed the Garden of Eden himself. He took it over, and now he has had 6,000 years of deceitful rule.
Amen. Amen.
Deceiving the people, God's children, as he did then.
Ngoku yena ngoku kuwa yabhukuqa yase yaxutha umyezo wase Eden ngokwakhe wabhukuqa kwaye ngoku unamakhulu amathandathu eminyaka yolawulo lwenkohliso ekhohlisa abantu abantwana bakaThixo njengoko wenzayo.
Because they were based on free moral agency to act any way they wished to, and believing that they would act right, or trusting they would act right, then they come with the wrong act and sold their birthrights, as Esau did, for the world.
Ngokuba babesekwelezelwe kwinkululeko yokuzikhethela, yokwenza nangayiphi indlela abayinqwenelayo, kwaye ekholwa ukuba baya kwenza kakuhle, okanye ethemba ukuba baya kwenza kakuhle, emva koko baza nesenzo esingalunganga, bathengisa ngobuzibulo babo, njengo Esau wenzayo ngenxa yehlabathi.
And Satan won it, and he took it over in his head 6,000 years to build up his Eden, as God had 6,000 years to bring his Eden to a close. And by deceit, the seed of the word of the people, now established his own Eden in this earth in sin.
Kwaye uSatan waliphumelela, waza walithabathela kuye, kwaye unamawaka amathandathu eminyaka wokwakha i-Eden yakhe, njengoko uThixo waba namawaka amathandathu yokuzisa i-Eden yakhe ekuvaleni, kwaye ngenkohliso, inkohliso yelizwi okanye abantu, ngoku eseka eyakhe i-Eden kulo mhlaba esonweni.
God's Eden was established in righteousness.
Amen.
Satan's Eden is established in sin because Satan is sin.
Amen.
God is righteousness.
Amen.
God's kingdom was established in righteousness,
Amen,
and peace and life, and Satan's establishment is in sin.
Amen.
And religious sin.
I-Eden kaThixo yasekelezelwa ebulungiseni. I-Eden kaSatan isekelezwe esonweni ngokuba uSatana sisono. UThixo lilungisa kwaye ubukumkani bukaThixo basekelezelwa ebulungiseni noxolo nobomi. ObukaSatana ukuseka kusesonweni kwaye isono senkolo.
Notice how he deceived his deception? As he said he would. He promised to do this. Did anybody know that?
Qaphela indlela akhohlisa ngayo inkohliso yakhe, njengoko watshoyo uyakwenza. Wathembisa uyakwenza oko. Ngaba wonke ubani uyakwazi oko?
Let us turn to Isaiah. If you want some of these scriptures, if you, I ought to quote more of them, I guess. Let's turn to Isaiah, the 14th chapter, just a moment. Just see what Satan said here, just a moment. And Isaiah 14, we'll read it. And watch what this fellow had done. Isaiah 14, begin with the 12th verse.
Masichile ku Isaiah, ukuba ufuna ezinye zezi zibhalo, ukuba ni ndifanele ndicaphule ezininzi zazo, ndiyaqikelela. Masityhile kuyisaya sahluko seshumele nesine nje ithutyana, size nje sibone into uSatana wayitshoyo apha nje ithutyana. Kuyisaya shumele nesine siya kuyifunda, kwaye qwalasela indlela lo mfo wenza ngayo. U-Isaya ishumele nesine siqale kumqolo weshumele nesibini.
How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations?
Utheni na ukuwe ezulwini, O Lucifer, nyana wesifingo, ukunqunyulwa uwe emhlabeni, nguli wentlanga.
For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars, that's suns, stars of God, and I will set also upon the mount of the congregation the side of the north.
Wena ke wathi entliziyweni yakho, ndiyakunyukela ezulwini, ndiyinyuse itrone yam ibe ngaphezu kweenkwenkwezi, abo ngonyana, iinkwenkwezi zikaThixo, ndize ndihlale kwananjalo entabeni yentlanganiso, engontsini yasentla.
Now I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High.
Kwaye ndiyakunyuka ngaphezu kweziganga zamafu, ndizifanise nosenyangweni.
Now compare that over here with our other scriptures over in Thessalonians a while ago, how he said he sits in the temple of God exalting himself above all that's called God, so that he as God is worshipped as God upon the earth.
Ngoku thelekisa oko ngapha kunye nezinye zethu izibhalo ngapha yakwabaseTesalonika kwixesha elidlulileyo indlela atho ngayo uhlala etempleni kaThixo eziphakamisele ngaphezu kwako konke okubizwa uThixo ukuze yena njengoThixo anqulwe njengoThixo phezu komhlaba.
There's the God of this world that I preached to you about last Sunday. Here he is today in deceit. That treacherous hour. That tremendous time that we're living.
Nanko uThixo welihlabathi endishumayele ngaye kuni malunga necawe edlulileyo. Nanku enguye namhlanje enkohlisweni. La yure yokungathembakali elaa xesha likhulukazi esiphila kulo.
It's the most glorious time of all the ages because we're facing the great millennium again. We're facing the Eden again. But right at this age, all the deceit and every tactic that he's ever used and been able to deceive with, he's gathered it all together and reinforced himself and come down like God.
Lelona xesha lizukileyo kakhulu kunazo zonke izigaba ngokuba sijongene nemillennium kwakhona, sijongene ne-Eden kwakhona, kodwa kanye kwesi sigaba yonke inkohliso nalo lonke iqhinga elakhe lasetyenziswa nelakho lanako ukukhohlisa uqokelela wonke ewahlanganisa ezomeleza esihla ezantsi njengoThixo.
As put himself in place of God, religious, and can quote the scripture and can tell you scripture just as Satan did to Eve in the Garden of Eden, but leave out one spot of it. It's all he has to do. Make that gap where the poison doctrine of the devil can pour through like the thinking man's filter we was talking about the other night.
Kwaye uzibeke endaweni kaThixo onenkolo kwaye engacaphula isibhalo kwaye engakuxelela isibhalo njengo Satana wenzayo kuEva emyezweni weEden, kodwa ashiye indawo enye yalo. Kuko konke afanele kukwenza, enza esasikhewu, apho ityhefu yemfundiso kamtyholi nokugalelwa ngaso, njengentluzo yendoda ebesithetha malunga nayo ngobunye ubusuku.
Now, he said he would exalt himself above the Most High. He would ascend above the clouds and the stars, and he would sit there like God and be above the Most High. And he has succeeded in carrying out his threats.
Ngoku uthe uya kuziphakamisa ngaphezu kosenyangweni, uya kuzinyusela ngaphezu kwamafu neenkwenkwezi, kwaye uya kuhlala apho njengoThixo aze abe ngaphezu kosenyangweni, kwaye uphumelele ekuqhubeni izigrogriso zakhe.
He has certainly had a marvelous success in carrying out his threats by the people letting him explain away in every age, the value of God's promised word to that age. That's exactly how he's done it. In every age, he explained it away.
Genene, ube nempumelelo emmangalisayo ekuqhubekeleni izigrogriso zakhe. Ngenxa yabantu abamvumelayo acacise bakhukhulisa kuso sonke isigaba kwixabiso lesithembiso lelizwi likaThixo kwesasigaba. Leyo yindlela ngenene enze ngayo. Kuso sonke isigaba ulicacisa alisuse.
In the days of Noah, he explained that it was impossible for it to rain from heaven, for there's no rain up there. His great scientific gospel that he preached in the Garden of Eden, he could shoot the instruments to the moon and prove there's no moisture up there.
Ngemihla kaNoah, wacacisa ukuba kwakungenakwenzeka kokuba yona inethe isuka ezulwini, kuba akukho mvula phezulu phaya. Ubunzululwazi bakhe obukhulu bevangeli owabushumayelayo emyezweni e-Eden wayenokudubula izixhobo enyangeni aqondakalisa ukuba kukho mphunga phezulu phaya.
But God said there would come a rain. Amen. But Satan succeeded and poisoned the mind of the people by scientific research that it could not be done, but it was done. God said it would be done, and it was done. He did.
Kodwa uThixo wathi kuya kuza imvula, kodwa uSathana waphumelela watyhefa ingqondo yabantu ngophando lwenzululwazi ukuba yayingenakwenzeka, kodwa yenzeka. UThixo wathi iyakwenzeka, kwaye yenzeka, wenza.
Now in the days of Jesus, He did the same thing. He poisoned their minds again by deceit. See, misinterpreting the word. If thou be the Son of God, now let me see you do something about it.
Ngoku emihleni ka Yesu wenze kwa into enye wathefa ingqiqo zabo kwakhona ngenkohliso yabona ukutolika ngokungekuko ilizwi ukuba ungunyana kaThixo ngoku mandikubone wena usenza into ethile malunga nayo.
Jesus didn't clown for him. He never did. God's not a clown. He don't have to answer anything as Satan asks. He only had, Jesus said, it is written, thou shalt not live, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
Uyesu zange amhlekise, zange ayenze, uThixo akangomhlekisi, akanyanzelekanga aphendule nantoni uSathane ayibuzayo. Kuphela ufanele uYesu wathi, kubhaliwe, akusayi kuphila, umntu akayi kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngawo onke amazwi aphuma emlonyeni kaThixo.
He didn't have to clown from him. He didn't have to make bread. He could have done it. But he'd been listening to the devil, so he didn't have to listen to the devil.
Yabon, wayenganyanzelekanga ukuba ahlekise kuye. Wayenganyanzelekanga ukuba enze isonka. Wayenokuyenza, kodwa wayeyakuba uphulaphule kumtyuli. Ke, wafanele angaphulaphuli kumtyuli.
And again, it is a religious sin, as at the beginning. So deceitful. Watch it now. It's not just purely old everyday sin, committing adultery and getting drunk and using God's name in vain. That's not it. No.
Kwaye kwakhona sisono senkolo njengasekuqalekeni ikhohlisa kakhulu iqaphele ngoku ayiso sono nje sinyulu sidala semihla yonke ukukrexeza nokunxila nokusebenzisa igama likaThixo ngelize asilonto hayi.
You remember years ago, many of you here, the old timers, remember that sermon I preached on the disappointments of judgment? The harlot, she ain't going to be disappointed there. She knows where she's going.
Uyakhumbula kweminyaka eyagqithayo, abaninzi benu apha, abakudala, niyakhumbula intshumayelo endayishumayelayo kwi ukuphoxeka emgwebeni. Inyu, alizokuphoxeka phaya, liyazi apho liyakhona.
The drunkard ain't going to be disappointed there. The bootlegger, the gambler, the liar, the thief. He's not going to be disappointed, but that man who thinks he's right.
Amen.
There's the disappointment.
Inxila alizukuphoxeka phaya, unomsmokolo, umgcakazi, icuke, isela alizukuphoxeka, kodwa lamntu ucinga ulungile, nako ukuphoxeka.
That's that fellow. Say, come say, Lord, haven't I preached the gospel? Haven't I cast out devils in thy name? Jesus said, depart from you, from me, you that work iniquity. I never even knew you.
Amen.
There's the
Amen.
Disappointment. See, Hallelujah. That deceitfulness.
Lowo ngumfo othi yitsho Nkosi, andishumayelanga ivangeli, andikhuphanga idimoni egameni lakho. UYesu wathi, yimkani kuni, kum, nina basebenza okungendawo, andizange ndanazi, nako ukuphoxeka. Yabon, lankohliso.
That's what I'm constantly, that's where I'm so misunderstood.
Amen.
It's not that I want to be different. I don't want to be different, but I've got to be honest.
Amen.
I have a message, and that must go to the people.
Ilonto ndigxininisayo, kulapho ndingaqondwayo. Ayisiko kuba ndifuna ukwahluka, andifuni kwahluka, kodwa kufanele ndinyaniseke, ndinomiyalezo, kwaye wona ufanele uye ebantwini.
Makes it very much misunderstood amongst the people.
Yeah.
They think I'm against everybody. They only know I'm for everybody.
Amen.
And trying my best to bring them what's the truth, just as it's laid on my heart, and the way it's laid in the Bible here. And God proves that to be the truth.
Amen.
So there's nothing else can be done about it. So
Amen.
Me and you look at it or they don't.
Indenze ndingaqondwa kakhulu phakathi kwabantu. Bacinga ndichasene nomuntu wonke. Bazi kuphela ndingowomuntu wonke. Kwaye ndizama konke okwam ukubazisa kokuyinyaniso njengoko kubekiwe entliziyweni yam kunye nendlela ekubekiweyo eBhayibhileni apha. Kwaye uThixo uqondakalalise ukuba yinyaniso ke akukho nto engenye enokwenziwa malunga nayo ke makube bejonga kuyo okanye abenzi njalo.
See, they don't want to see it because they have already sold out, sold their birthrights to some organization, some denomination. To try their birthrights to get to heaven upon the basis of some organized religion, which Satan is ahead of every bit of it.
Yabon, abafuni kuyibona, ukuba sele bethengisiwe, bathengise ubuzibulo babo kumbutho othile, kwihlelo elithile, ukulinga ubuzibulo babo, ukungena ezulwini phezu kocwangciso lwenkolo ethile, leyo uSathana intloko yayo lonke isuntswana layo.
God never did have an organized religion. Never did. And they sell out to that. Where they, a bunch of men interpret the word and say it means this and it means that. God needs no interpreter. He does His own interpreting. He doesn't need anyone else to tell Him how to do it. He's sovereign. He said how He would do it, and that's why He must keep His word.
UThixo zange abe nocwangciso lwenkolo. Zange. Kwaye bathengise kulanto apho bona igquba labantu litolika ilizwi bathi litheta oku kwaye litheta oku ya. UThixo akadingi mtoliki, uyazitolikela yena ngokwakhe. Akadingi namnye ongomnye ukuba amxelele indlela yokwenza. Ungozimele geqe, utshilo ukuba uya kuyenza njani kwaye leyo yindlela ekufanele agcine ilizwi lakhe.
When He said these signs shall follow them that believe, He meant just that. Whatever He said would take place, He said it would happen in these last days, that He would do certain things, and He done it. He has to ask nobody whether it's time or not. He knows what the time is, what the plan is.
Xa wathi, le miqondiso, iya kulandelelana nabakholiweyo, wayethetha kanye oko, nantoni na ayitshiloyo iyenzeka. Wathi iya kwenzeka kule mihla yokugqibela, okokuba uya kwenza izinto ezithile, kwaye wayenza. Akanyanzelekanga ambuze namnye umntu ukuba lixesha okanye hayi. Uyazi ixesha liphi nokuba yintoni icebo.
Now, Satan is deceiver. As spoke of in Matthew 24:24, was so much deceit. Now we find that by his gospel programs of knowledge, better education, higher ethics, civilization, and so forth, has bewitched
Amen.
The people that wants to serve God into believing his lie.
Ngoku uSathana lo mkhohlisi njengoko kuthethwa ngaye kuMateyu 24:24 ngamaninzi amaqhinga akhe. Ngoku siyafumana oko ngenkqubo yakhe yevangeli yolwazi, imfundo engcono, izimilo ezingcono, impucuko njalo njalo. Ubathakathile abantu abafuna ukukhonza uThixo ekubeni bakholelwe ubuxoki bakhe.
Eve did not want to do that. But he showed her how it was more wisdom in it. She didn't know. She wanted to know. She didn't understand, but she wanted to understand. And God told her not to try to understand.
UEva zange afune ukuyenza loo nto, kodwa wambonisa indlela eyayilumke ngakumbi ngayo kuyo. Wayengazi, wayefuna ukwazi, wayengaqondi, kodwa wafuna ukuqonda. Kwaye uThixo amxelela ukuba angazami ukuqonda.
How can I understand any of these things? I cannot understand them. I believe them. I don't have to understand them. God is faith and not understanding.
Amen.
We just believe what He said.
Ndingayiqonda njani nayiphi yezi zinto? Andinakuziqonda. Ndiyazikholwa. Akudingeki ukuba ndiziqonde zona. UThixo lukholo, hayi ukuqonda. Sikholwa nje koko akutshiloyo.
Now compare God's Eden to Satan's now. After 6,000 years of perverting of the true interpretation of God's promised word to the age, let's compare it now and see where we get.
Ngoku, telekisa iEden kaThixo kweka Satana ngoku. Emva kwamawaka amathandathu eminyaka okugqwethwa kotoliko lwenyaniso lwelizwi likaThixo elithenjisiweyo kusigaba. Masiyithelekise ngoku, kwaye sibone apho sifika khona.
Like He did to the church in at Christ's time in Jesus, trying to keep back God's loyal sons from knowing the truth. That's God put His sons here, His attributes, to fellowship with Him by hearing His word.
Njengoba wenzayo ebandleni ngexesha lika Kristu, lika Yesu, ezama ukugcinela abantu emva onyana bakaThixo abathembekileyo ukuba bangayazi inyaniso. Lowo nguThixo. UThixo ubeka onyana bakhe apha, iimpawu zakhe, ukuba badlelane naye ngokuva ilizwi lakhe.
What if your father told you, and you are a loyal son to your father, and he told you, son, don't you go in that water out there swimming, because these gators in that water.
Kungatheni ukuba uyihlo ukuxelele, kwaye ungunyana othembekileyo kuyihlo, kwaye ukuxelele. Nyana, sukuya kulamanzi phandle phaya uqube, ngokuba kukho ingwenya kulamanzi.
And a fellow comes back and says, surely such pretty water as that, there's no gators in it. Now who are you going to listen to? If you're a genuine son, you listen to your daddy.
Aze umfo, eze emva athi, ukuqinisekileyo. Amahle kakhulu amanzi anjengalawa, akukho zigwenya kuwo. Ngoku, kubani oza kuphulaphula kuye. Ukuba ungunyana wenene, uya kuphulaphula kuyihlo.
And a genuine son or daughter of God takes God's word first. I don't care what anybody else says about it. They take God's word first. It's poison in the cup. And they believe it.
Kwaye, unyana wenene okanye intombi kaThixo. Ithatha ilizwi likaThixo kuqala, andikhathali nokuba nabani uthini malunga nalo. Bathatha ilizwi likaThixo kuqala. Kukho ityhefu ekomityini, kwaye bayayikholwa.
Have faith in all his word, his seeds, brought a Eden of holiness, love, and eternal life. That's what God's Eden produced.
Ukuba nokholo kulo lonke ilizwi lakhe, imbewu zakhe, zazisa iEden yobungcwele, uthando, nobomi obungunaphakade. Yiloo nto iEden kaThixo yayivelisayo.
Holiness. And it brought an Eden of holiness, of love, understanding, perfection, and eternal life. That's what God's planning, His word, His seed. That's what His church will be at the end. It'll be the same thing.
Ubungcwele, kwaye. Yazisa iEden yobungcwele, yothando, ukuqonda, ingqibelelo, nobomi obungunaphakade. Yiloo nto uThixo ayityalayo, ilizwi lakhe, imbewu yakhe, yiloo nto ibandla lakhe eliya kuba yiyo ekugqibeleni. Liya kuba yinto ekwanye.
Notice, here's a thought, don't forget it. I'll get to it some other time or some other message. But you know, God said, let every seed bring forth of its kind. Is that God's commandment?
Kolasela, apha kukho ingcabango, ungayilibali. Ndiya kufika kuyo ngelinye ixesha, okanye omnye umyalezo. Kodwa, niyazi, uThixo wathi, mayithi yonke imbewu ivelise ngokohlobo lwayo. Ingaba ngumthetho kaThixo lowo.
Now, what good is any preacher or anybody else try to make that word say something else?
Amen.
See, every word of God is a seed. Jesus said so. A seed of sower sowed.
Ngoku, ulunge ngantoni umshumayeli, okanye nabani ngomnye, ezama ukwenza ela lizwi litho into ethile engenye. Yabona, lonke ilizwi likaThixo yimbewu, watho njalo uYesu, imbewu umhlwayele wahlwayela.
So if Mark 16 is God's word, it'll bring forth of its kind. If Malachi 4 is God's word, it'll bring forth of its kind. And every other promise must bring forth of its kind.
Ke ukuba uMarko ishumele nesithandathu, lilizwi likaThixo, liyakuvelisa ngokohlobo lwalo. Ukuba uMalaki isine, lilizwi likaThixo, liyakuvelisa ngokohlobo lwalo. Kwaye sonke esinye isithembiso esingesinye, masivelise ngokohlobo lwaso.
You see Satan out here in disguisement? He's trying to say it's not so. Do you understand it?
Amen.
See, Satan said, oh, that ain't for this day. That was some other time. That I don't even mean that.
Niyabona, yabona usatana pandle apa, ezenza nto yimbi, uzama ukuthi, ayinjalo, ayinjalo, uyayiqonda. Bona, usatana esithi, oh, oko, asiko kwawo lomhla, oko, wakuko elinye ixesha, oko, akuthethi ngqo oko.
Every seed must come forth of its kind. Yeah. That's how God establishes Eden. Is that right?
Yeah, amen.
And here it is. That's how God establishes His church.
Hallelujah.
Every word after its kind.
Yonke imbewu mayizise ngokohlobo lwayo. Yiloo ndlela uThixo waseka ngayo eEden yakhe. Ingaba injalo. Kwaye nantsi iyo. Yiloo ndlela uThixo waseka ngayo ibandla lakhe. Lonke ilizwi ngokohlobo lwalo.
Man shall not live by bread alone, but by every word proceeding out of the mouth of God. See? Satan, he'll take something else. But God said, every seed after its kind.
Amen.
Umntu akaye kuphila ngasonga sodwa, kodwa ngalo lonke ilizwe liphume emlonyeni kaThixo. Yabona, uSathane uyakuthatha into engenye, kodwa uThixo wathi, yonke imbewu ngokohlobo lwayo.
If the promise said, these signs shall follow them that believe. Now the church says, join the church, recite the creed, know the catechism. There's not such things in the whole Bible.
Ukuba isithembiso sithe, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo. Ngoku ibandla lithi, joina icawe, cengceleza imvumonkolo, yazi catechism. Akukho nto injalo kwiBhayibhile yonke.
But Jesus said, these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it won't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Who is any man to deny that?
Kodwa uYesu wathi, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholiweyo. Egameni lam bayakukhupha idemoni, bayakuthetha ngelwimi ezintsha, ukuba babambe inyoka ezinobuhlungu okanye basela into ebulalayo, ayisayi kubenzakalisa. Ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo, bayakuphiliswa. Kubani umuntu onokuphika loo nto?
See, every seed will bring forth of its kind. If you are a seed of God, an attribute, a son of God, then the word of God is sown in you.
Amen.
See?
Uyabona, yonke imbewu iyakuvelisa ngokohlobo lwayo. Ukuba uyimbewu kaThixo, uphawu lwakhe, unyana kaThixo, ngoko ilizwi likaThixo lityalwe kuwe. Uyabona?
And then when you hear the word of God, my sheep hear my voice, a stranger they won't follow. You get it? Then every seed comes forth after its own kind.
Kwaye, ngoko xa usiva ilizwi likaThixo, ezam izimvu ziyaliva ilizwi lam, ongaziwayo aziyi kumlandela. Niyayifumana? Ngoko, yonke imbewu izisa emva kohlobo lwayo.
Now we find out that every seed bringing forth of its kind, there was no death in the new in that Eden. There will be no death in the new Eden. See? There was nothing else but holiness, purity, and eternal life.
Ngoku siyafumana okokuba yonke imbewu ivelisa ngokohlobo lwayo. Kwakungekho kufa kwentsha kula Eden. Akusayi kubakho kufa kwi-Eden entsha. Yabona? Kwakungekho, akukho nto imbi kuphela bubungcwele, bunyulu, nobomi obungunaphakade.
Now by unbelief and all of God's word has brought the seed of unholiness in Satan's Eden. We are now entering in where Satan is taking the throne as the Antichrist in a Eden of this earth, a Eden of sin, perverted religion.
Ngoku, ngokungakholwa kulo lonke ilizwi likaThixo kwazisa imbewu yokungabi ngcwele kwi-Eden kaSathane. Ngoku singena apho uSathane athabatha itrone njengomchasi Kristu kuyo i-Eden yalo mhlaba, i-Eden yesono, inkolo egqwethiweyo.
He started not upon I am Satan, I am the great angel. No, not upon that, but upon perverting God's word. And that's how he's brought his kingdom in every age, and now in this great deceitful age, ready to take his throne by his people.
Zange aqale phezuko ndinguSathane, ndingelo senkulu, hayi hayi phezukoko, kodwa phezuko kugqwetha ilizwi likaThixo, kwaye leyo yindlela awazisa ngayo ubukumkani bakhe kuso sonke isigaba, kwaye ngoku kwesi sikhulu isigaba senkohliso elungele ukuthatha itrone yakhe ngabantu bakhe.
He's built himself an intellectual, educated, scientific Eden. Right. Scientific preachers, scientific church, scientific theology. Everything is scientific. Everything's on basis of knowledge. The whole church is built upon knowledge. It ain't built upon faith.
Uzakhela eyobukrelekrele, yemfundo, yenzululwazi Eden, kanye. Abenzululwazi abashumayeli, icawa yenzululwazi, ezakwalizwi zenzululwazi. Yonke into inzululwazi, yonke into yokwimiqathango yolwazi. Ibandla lonke lakhelwe phezu kolwazi, alakhelwanga phezu kokholo.
One time I went in to hold a meeting to a man's church. It was a great auditorium in the West, a fine man. And he denied these things that we're talking about. Yet it was, I liked him, fine man, old man.
Kelinye ixesha ndaya kubamba umhlangano kwicawe yendoda. Yayiliholo elikhulu entshona, indoda elungileyo, kwaye yayiziphika ezi zinto esithetha ngazo. Kodwa noko, yayi, ndandiyithanda, indoda elungileyo, indoda endala.
When his congregation went out, it seated about 6,000 people. When his congregation went out in the afternoon service, about 1,500, they were all fine-dressed intellectuals. I sat there and watched them.
Xa ibandla layo laphumayo, lalihlalisa malunga namawaka amathandathu wabantu. Xa ibandla layo laphumayo, emva kwenkonzo yasemva kwemini, malunga namakhulu alishumi elinesihlanu, babenxibe kakuhle bonke bekrelekrele. Ndahlala phaya ndababukela.
He preached a very good sermon, the man did. And then he asked if anybody wanted to accept Christ just to raise up their hands. And no one raised up their hands. And finally, a woman raised up her hands. He said, all right, now you're a Christian. And made her for baptism.
Yashumayela elunge kakhulu intshumayelo. Yenza njalo indoda. Emva koko, yacela ukuba nabani ofuna ukwamkela uKristu nje baphakamise izandla zabo. Kwaye akwabikho namnye abaphakamisa izandla zabo. Kwaze ekugqibeleni, umfazi waphakamisa izandla zakhe. Yathi, kuhle, ngoku ungumKristu, yaze yamsa kubhaptizo.
And then when he went out, he dedicated the baby, kissed the little baby and made a prayer over it, and dismissed the audience.
Kwaye, xa yaphumayo, yasikelela usana, yaluphuza usana oluncinci, yaze yenza umthandazo kulo, yaze yandulula isihlwele.
When his congregation went out, all fine, scholarly, educated people, then I staying on the side to shake the man's hand and wish him Godspeed as he went out.
Xa ibandla layo laphumayo, lonke lilihle lifundile, abafundileyo abantu. Ngoko, ndandimi phaya ecaleni, ukuxhawula isandla sendoda ndize ndimnqwenele ubabalo lukaThixo, njengoko yayiphuma.
And when I did, here come my crowd in, they couldn't let him in while his crowd is there. Here come mine in wheelchairs, stretchers, straitjackets, insane, and everything else. See the difference? That's it. That's the thing I'm talking about, see? It's something different.
Kwaye, xa ndakwenzayo oko, nako kusiza isihlwele sam singena. Babengenako ukubangenisa ngelixa isihlwele sayo sasilapho. Nako kusiza esam. Kwizitulo zamavili, amakhuko ezigulana, iidyasi zemikhono ingagobekileyo, abaphambeneyo, nayo yonke into engenye, yabona umahluko. Yiloo nto endithetha ngayo, yabona, yinto eyahlukileyo.
When by scientific knowledge, you can make an understanding gospel, he that believeth on Jesus Christ shall not be condemned. See?
Ngolwazi lwenzululwazi. Ungenza ivangeli yokuqonda okokuba wena lowo ukholweyo kuYesu Kristu akayikugwetywa yabona.
But these signs shall follow them that believe. See, he fails to put that in there. See? She believed on Jesus Christ, she saved. If these signs follow the believer.
Kodwa le miqondiso iyakulandelelana nabo bakholweyo yabona. Wasilela ukubeka oko phaya yabona. Lakholwa kuYesu Kristu lasindiswa. Ukuba le miqondiso ilandelana nekholwa.
And he that heareth my word, not just makes that not hear it with his ears, but understand it. Anybody can hear it, a prostitute can hear it and remain a prostitute.
Kwaye, lowo olivayo ilizwi lam, hayi ukuzingqibela, hayi ukuva lona ngendlebe kodwa, ukuliqonda, wonke ubani angaliva, othengisa ngomzimba angaliva lona, aze ahlale ethengisa ngomzimba.
See? A drunkard can hear it, a liar can hear it, and still remain a liar. But he that understandeth my word and believeth on him that sent me has everlasting life. There you are.
Yabona, inqila lingaliva lona, ixoki lingaliva lona, lize lihlale lilinqila. Kodwa, lo uthi aliqonde ilizwi lam, aze akholwe kulo undithumileyo mna, unobomi obungunaphakade, nako apho ukhoyo.
See, and no man can do that except God foreordaining. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him, and all the Father's given me will come to me. Amen. It's all the the sovereignty and foreknowledge of God. He lives alone and nobody tells him what to do.
Yabona, kwaye akukho umuntu unokwenza oko ngaphandle kokuba wonyulwa kwangaphambili nguThixo. UYesu wathi, akukho umuntu unokuza kum ngaphandle kokuba ubawo wam amtsale. Kwaye bonke athe ubawo andinike bona mna bayakuza kum. Amen. Konke kukuzimela geqe nolwazi lwangaphambili lukaThixo. Uyaziphilela kwaye akukho umuntu umxelela amakakwenze.
Now, by unbelief, and though taking all the word of God has brought a seed of unbelief, unholy, sinful, hatred, and eternal death is in this sinful intellectual church age. Now you got it?
Ngoku, ngokungakholwa ukuba asiko kuthetha ngelizwi likaThixo, lizise imbewu yokungakholwa, ukungabi ngcwele, intiyo, nokufa kwanaphakade, kukwesi sesono sikrelekrele, sigaba sebandla. Ngoku niyifumene.
And this day, that when the whole world is religious. Did you know that? The whole world is religious. And in this religious age, big churches on every corner, everything, the whole thing winds up in Satan being worshipped. Here it is right here in the Bible.
Kulo mhla, okokuba xa lonke ihlabathi lilele nkolo. Beniyazi loo nto, ihlabathi lonke lilele nkolo. Kwaye kwesi sigaba senkolo, icawe ezinkulu kuyo yonke indawo, yonke into iqukumbelela ekubeni uSathana anqulwe. Nantsi apha kanye pha eBhayibhileni.
Right. And in this intellectual, theological seminaries, that's brought out an intellectual person that's been trained how to speak, what to do, how to make their emotions, and everything like psychology, 3 and 4 years, to know how to deal with a man's mind.
Injalo loo nto, kwaye kwezi zikrelekrele, zeza kwalizwi izikolo ezivelise abantu abakrelekrele, abaqeqeshiweyo indlela yokuthetha, indlela yokwenza. Indlela yokwenza imizwa yabo nayo yonke into njengepsychology sithathu nesine seminyaka sokwazi indlela yokuqubisana nengqiqo yomuntu.
See, it's the Spirit of God is not something that you is schooled into you. It's something that's predestinated into you by the hand of Almighty God.
Uyabona, umoya kaThixo asiyonto enjalo wena efundisiweyo kuwe. Yinto enyulelwe kuwe ngenxa elingaphambili ngesandla sikaSomandla uThixo.
Your experiences cannot be schooled or taught into you. It's predestinated by God's hand and God's foreknowledge into you. That's right.
Amava akho awanakufundiswa okanye afundiswe kuwe anyulwe kwangenxa langaphambili ngesandla sikaThixo nolwazi lwangaphambili lukaThixo kuwe. Injalo loo nto.
Now, it brought forth this great Eden that they now live in, a church world's Eden. They're all uniting together now at the great ecumenical council and go to have the world church all coming under one head where Satan will be thrown just exactly.
Ngoku, izisa lena inkulu, i-Eden abaphila kuyo ngoku, i-Eden yebandla lesihlabathi, bayahlangana bebuthelana bonke ngoku kwelikhulu iqumrhu likazwe lonke, kwaye baza kuba nebandla lesihlabathi lonke lisihlela kwintloko enye. Apo uSathana yakuthweswa kanye ukuchanekileyo.
And the last call is going out to catch the bride before she gets into that. For once in that she's tucked the mark of the beast and doomed. She'll never come out of it.
Kwaye ubizo lokugqibela liyaphuma ukubambisa umtshakazi phambi kokuba angene kulaa nto. Kuba xa athe waphaya uyakuthatha uphawu lwerhamncwa kuphele ngaye.
That's where he said, come out from among them, my people, before he goes into him. See? Come out from among them, be ye separated.
Seso sizathu ndisithi, pumani phakathi kwabo bantu bam. Phambi kokuba iye kuyo. Yabona, pumani phakathi kwabo, nize nahluke.
Now, hatred and death and eternal separation from God in this Eden. Lust, filth, perversion. How? By sowing the wrong seed.
Gogo, intiyo, nokufa, nokwahlukana kwanaphakade kuThixo, kule Eden. Inkanuko, ubunyukunyuku, ugqwetheka, Njani kukutyala imbewu engeyiyo.
Reminds me of the vision I've seen before I ever met the Pentecostal people. Of that man going around the world in white. You've heard me tell it many times. The one coming behind him sowing seeds of discord.
Indikumbuza umbono endawubona phambi ndakhe ndadibana nabantu bamapentekosta walaa ndoda ijikeleza ihlabathi ikwezi mhlophe ndivile ndiyixela amatyeli amaninzi kwaze omnye weza emva kwayo ehlwayela imbewu zokunganqinelani.
But he won it fairly in Eve in the Garden of Eden by the lust of Eve for sin. The lust for Eve of sin. Then if Eve lusted for knowledge, it was sin.
Kodwa yaphumelela ngokulula kuEva emyezweni weEden ngenkanuko kaEva yesono. Inkanuko ngoEva yesono. Ngoko ukuba uEva wakhanukela ulwazi yayisisono.
And when we lust for knowledge, want a PhD, LLD, it's sin to do so.
Amen.
That's strong statements, but that's the truth.
Amen.
No matter how strong it is, it's still the truth.
Amen.
The lust for knowledge, understanding.
Kwaye, xa sikhanukela ulwazi, sifuna iPhD, LLD, kusisono ukwenza loo nto. Leyo intetho egadlelayo, kodwa oko inyaniso, akukhathaliseki igadlela kangakanani. Iseyinyaniso yabona ukukhanukela ulwazi ukuqonda.
The thing of it is today we don't try to establish the word of God in the people's hearts.
Amen.
We're trying to establish ourselves. Churches are trying to establish the doctrine of the church in a person's heart.
Into yayo ile namhlanje asizami kuseka ilizwi likaThixo ezinhliziyweni zabantu. Sizama ukuseka iziqhu zethu. Amabandla zaba kuseka imfundiso yecawa enhliziyweni yomuntu.
We are commanded to establish the word of
Amen.
God. Paul said, I didn't come to you with enticing words of man, that your faith might rest up in the knowledge of man, but I come to you in power and manifestations of the Holy Ghost, that your faith might rest in God.
Amen.
There you are.
Siyalelwe ukuseka ilizwi likaThixo. UPaulos wathi, andizanga kuni ngamazwi alalanisayo omuntu. Ukuze ukholo lwenu luphumle elwazini lomuntu kodwa ndize kuni emandleni ekubonakalisweni kukamoya oyingcwele ukuze ukholo lwenu luphumle kuThixo nakonke apho ukhoyo.
Man must establish yourself. We find it amongst that God do something for a person, send him out. You find every man trying to impersonate it. See, they're trying to establish themselves.
Umuntu makangaseki isiqu sakhe siyayifumana phakathi. Mayibe nguThixo owenzela umntu into aze amthume, ufumana wonke umntu ezama ukulinganisa. Yabona, bazama ukuseka iziqhu zabo.
Every man, I did this, me, I, mine, my denomination, me, this. Establish themselves. What are we preaching about, ourselves or the kingdom of God?
Wonke umntu, ndenze oku, ndim, mna, yam, ihlelo lam, mna, lena, beseka iziqhu zabo. Intone sishumayela ngayo iziqhu zethu kanye ubukumkani bukaThixo.
Establish the word of God. Take out the unbelief.
Amen.
And establish the kingdom of God in a man's heart. And a kingdom of God cannot be established in a man's heart lest God made that man thus.
Misela ilizwi likaThixo, susa ukungakholwa uze useke ubukumkani bukaThixo enhliziyweni yomuntu. Kwaye ubukumkani bukaThixo akunakusekwa enhliziyweni yomuntu ngaphandle kokuba uThixo uyenze njalo.
He cannot be established in a, and remember the deceitful part that man think that it's right. There is a way that seemeth right unto a man. Every intellectual being seems right.
Akanakusekwa kwaye khumbula indawo ekhohlisayo ethi abantu bacinge ukuba ilungile. Yabona, kukho indlela ekhangeleka ilungile emntwini. Wonke umntu okrelekrele ukhangeleka ilungile.
As I told you a few Sundays ago, when I stood by my dying baby, and Satan standing there and said, there's your daddy died in your arms the other night. There's your wife laying down there in the morgue. And here's your baby going and you asked him to answer you and you pulled your, he pulled a shade down over you.
Njengoko ndinixelele kwicawa ezimbalwa ezigqithileyo. Xa ndema ngakusana lwam olufayo kwaye uSatana emile phaya wathi, nako utata wakho wafela ezingalweni zakho ngobunye busuku, nako umfazi wakho elele ezantsi phaya kwindawo yezidumbu, kwaye nalu usamla lwakho lusimka, kwaye umcelile yena ukuba akuphendule, kwaye utsale eyakhe, utsale ikhuselo walihlisa phezu kwakho.
Now and yet he's a good God. And yet you said he was a healer. And you who are standing for what you said was right, you're wrong. Oh, every reason, every mental faculty had to agree that it was right. And he was right. That much.
Gogo, kwaye noko unguthixo olungileyo. Kwaye noko uthe wayengumphilisi. Kwaye nina abamele oko nithi kwakulungile. Niphosisile. Oh, sonke isizathu. Yonke indawo yengqondo yayifanele ivume uba oko kwakulungile, kwaye wayechanile kangako.
So was he right when he told Eve, your eyes will be open, and you'll know right from wrong, and you'll be as gods that way, knowing right from wrong, because God didn't let them see themselves yet that they were naked.
Ke, wayechanile xa wayexela uEva, amehlo akho ayakuvuleka, kwaye uyakwazi okulungileyo nokubi, kwaye uyakuba njengoThixo ngalaa ndlela. Usazi okulungileyo nokungalunganga, ngokuba uThixo akavumanga ukuba bazibone ngelo xesha okokuba babeze.
So they know they were no right from wrong, and he was right. But you see, it was contrary to the word of God. And so does ministers in seminaries learning man-made theology. It may seem right. It may be a good understanding of the thing, but it's wrong.
Ke, babesazi. Babe yakwazi okulungileyo kokubi, kwaye wayelungile, kodwa uyabona yayichasene kwilizwi likaThixo, kwaye benza njalo abalungiseleli kwizikolo zakwalizwi, bafunda eyenziwe ngumntu imfundiso yezakwalizwi, ikhangeleka ilungile, ingaba kukuqonda okulungileyo kwento, kodwa ayilunganga.
We don't have to understand it, we believe it because God said it so, and that settles it forever. The whole thing. Will you believe it?
Akudingeki siliqonde, siyalikholwa ngokuba uThixo uthe injalo, kwaye igqityiwe naphakathi, yonke into yindlela yokulikholwa.
Oh, how Eve lusted to have a PhD. How she lusted to be smarter than what she was.
Oh, indlela uEva wakhanukela ngayo ukuba ne-PhD. Indlela wakhanukela ngayo ukuba ngochubekileyo kunokuba wayenjalo.
Notice how much alike man and his wife, and notice man and wife, both naked in the Garden of Eden, God's Eden. Now, I'm going to close. I said I'd go to hold just a few minutes. Look, watch now, it's closing.
Kolosela, zifana kangakanani, indoda nomfazi wayo. Ngoku kolosela, indoda nomfazi. Bobabini beze emyezweni we-Eden, i-Eden kaThixo, ngoku ndiza kuvala, ndithe ndiza kubamba nje imizuzu embalwa. Khangela, qaphela ngoku, kusavalwa.
Compare this now. How much alike that man and his wife, both in God's Eden, without one stitch of clothes on them, and knew it not. For why didn't they know it? For they were veiled to their senses of nakedness by the holy veil of the Holy Spirit.
Telekisa oku ngoku, zifana kangakanani ukuba indoda nomfazi wayo, bobabini kwi-Eden kaThixo, kungekho namthungo wampahla kubo, kwaye bengazi, ngoba kutheni babengayazi loo nto, ngoba babegqutyuthelwe kwimizwa yabo yokubaze ngesigqubuthelo esingcwele sikamoya oyingcwele.
They could look right at each other and they didn't know that they were naked. They were veiled with the Holy Spirit of holiness.
Amen.
They were veiled.
Babe nokujonga ngqo komnye kwaye bengazi ukuba baze. Babegqutyuthelwe ngomoya oyingcwele, wobungcwele. Babegqutyuthelwe.
God's veil yet today can look and not lust.
Amen.
They turn their head. It's a holy veil. See, holy veil.
Isigqubuthelo sikaThixo, kodwa namhlanje sinokujonga size singakhanuki, bajika intloko yabo. Sisigqubuthelo esingcwele. Yabona, isigqubuthelo esingcwele.
God had their eyes. They were both, one was man and the other was woman, and they did not know they were naked. Because the holiness of God kept their eyes veiled. Notice, God hid their conscience from sin by the holy veil.
UThixo wenza amehlo abo bobabini omnye eyindoda nomnye engumfazi kwaye bengazi ukuba babeze ngokuba ubungcwele bukaThixo bawagcina amehlo abo egqutyuthelwe. Qwalasela, uThixo wafihla isazela sabo kwisono ngesigqubuthelo esingcwele.
Wish we had some time to lay on that a few minutes. Look here, for he, the worshiper, once purged, Hebrews, the worshiper once purged has no more conscience of sin. Sin is passed from him.
Ndinqwenela besinexesha lokunaba koko imizuzu embalwa. Jonga apha, kuba yena umnquli othe wathethelelwa, maHebhere, umnquli xa athe wathethelelwa, akaphinde abe nasazela esonweni. Sono sigqithile kuye.
I heard Brother Neville say this morning, someone might have been asking him, why didn't I preach on the Holy Ghost? Why didn't I do this? Here it is.
Amen.
The Holy Ghost is an action in you. It's a life.
Amen.
Not an emotion.
Amen.
Not some sort of a fleshly evidence.
Ndivile umzalwana uNeville esithi ngale ntsasa othile mhlawumbi ebembuza, kutheni ndingashumayelanga ngomoya oyingcwele, kutheni ndenze oko. Nantsi, umoya oyingcwele sisenzo kuwe, bubumi, hayi imizwa, hayi ukholo oluthile lobungqina benyama.
But it is a person, Jesus Christ, the Word of God established in your heart to quicken every word of this age. Right? Watch the Holy Ghost in action, not so much in demonstrations, but in action, what it does according to the Word.
Kodwa, ngumntu, uYesu Kristu, ilizwi likaThixo lisekwe enhliziyweni yakho ukudlisa ubomi lonke ilizwi lesi sigaba. Injalo, qaphela, umoya oyingcwele usebenza, hayi kangako kudandalaziso, kodwa ekusebenzeni, oko akwenzayo elizwini.
Notice, now, the Holy Spirit of God's Holy Word had a man and woman naked and didn't know it. How beautiful. Life of the Word, the seed.
Qwalasela, ngoku umoya oyingcwele, welizwe elingcwele likaThixo, lunendoda, nomfazi, beze, kwaye bengayazi loo nto, obunjani ubuhle, ubomi belizwi, imbewu.
The Word God said, there is a tree in the midst of the garden, the woman. And in the midst of the garden is this tree. Don't even touch it. For the day you eat thereof, that day you die. They were wholly veiled from it. Didn't know nothing about it. Dared to touch it.
Ilizwi, uThixo wathi, kukho umthi embindini womyezo, umfazi, kwaye embindini womyezo ngulo mthi ungaze uchukumise, kuba mhla wadla kuwo, lo mhla uyakufa, babegqutyuthelwe ngcwele kuwo, bengazi into malunga nawo, bengayi kuwuchukumisa.
They were holily veiled. They were safe in God's pavilion. They were alive.
Amen.
They had no death around them. Hallelujah! They had perfect love one for the other, perfect life forever.
Babe kutyethelwe ngcwele. Babe kuselekile kwindawo kaThixo. Babe phila. Babe ngenakufa kubangqongileyo. Hallelujah! Babe nothando olugqibeleleyo omnye komnye.
They had perfect love, perfect understanding of the love of God. They had God's word and kept it, and they were alive and safe in God's Eden with no death at all around them.
Babe nothando olugqibeleleyo, ukuqonda okugqibeleleyo kothando lukaThixo, babe nelizwi likaThixo, kwaye beligcinile, kwaye babe phila bekhuselekile emyezweni, iEden, kungekho kufa konke konke phaya.
Then Satan got Eve to listen to his gospel of theology, the gospel of knowledge, higher schooling, higher ethics, better civilization, higher education, and so forth.
Emva koko, uSatana ufumana uEva ukuba aphulaphule ivangeli yakhe ezakwalizwi, ivangeli yolwazi, imfundo ephakamileyo, izimilo eziphakamileyo, impucuko engcono, imfundo ephakamileyo njalo njalo.
Then when he got the her to stop and listen to him a minute, to his reasonings, which we are commanded to cast down. When he got her to listen to it,
emva koko, xa wafumana ukuba yena eme aphulaphule kuye umzuzu ekuqiqeni kwakhe, nto leyo esiyaliweyo siyinyashe, xa wamfumana ukuba aphulaphule kuyo.
Now look here, the church is so-and-so, it's been established for so long, that we're one of the oldest churches in the country. The mayor of the city goes, no, I don't care what it is, see? If it's against God's word, be against it. That's your enemy. Anything that's against the word is your enemy.
Ngoku jonga apha, ibandla nguzibani nozibani, libe lisekiwe ixesha elide, sibe lona bandla lidala elizweni, usodolophu wesixeko uyaye, andikhathali nokuba yintoni yabona, ukuba ichasene nelizwi likaThixo, chasana nayo, elo lutshaba lwakho. Yonke into echasene nelizwi lutshaba lwakho.
Everything is for the word is your brother. Is a part of you.
Yonke into ehambisana nelizwi ngumzalwane wakho, inxalenye yakho.
Notice, she pulled off the holy veil to see what sex really was. Compare that. What lust really would do. She pulled the veil from off her eyes. The holy thing that God had put over her eyes.
Kolosela, wahluba isigqubuthelo sobungcwele, ukubona isondo eneneni linjani, thelekisa oko, inkanuko eneneni injani, wahluba isigqubuthelo kwisisusa emehlweni akhe, into engcwele athe uThixo wayibeka emehlweni akhe.
She wanted knowledge to know what it was all about, so she pulled the veil off to see what it was all about. She listened to the devil. And notice what a place it put her in.
Wafuna ulwazi ukuze azi yayimalungana ntoni ke wahluba isigqubuthelo wasisusa ukuze abone yayingantoni waphulaphula kumtyholi kwaye qwalasela yenjani indawo yambeka kuyo.
They have done the same in each age thereafter, always taking the intellectual side, and has now built a kingdom of Satan, knowledge, his seed that he sowed, and has took the world to be an Eden of death.
Benze into ekwanye, kuso sonke isigaba emva koko. Besoloko bethatha icala lobukrelekrele. Kwaye ngoku, bakhe ubukumkani buka Satana. Ulwazi, imbewu yakhe awayihlwayelayo. Kwaye lithathe ihlabathi. Laba yi Eden yokufa.
Now, notice. Now look at Revelation 3, the lady of sin in church age. You think it in your mind. Now notice. She, Eve, is Satan's queen.
Gogo, qwalasela. Gogo, jonga kusikhilelo isithathu. Isigaba sebandla laseLaodike. Icinge encingeni yakho. Gogo, qwalasela. Yena, uEva, ikumkanikazi kaSatan.
See, Satan, the serpent, got to Eve before Adam got to her. See? That's right.
Amen.
So he beguiled her. See, so Satan, the serpent, was the husband of Eve before Adam ever knew. See? He beguiled her. The Bible said he did. And she knew she was naked then.
Yabon, uSatan, inyoka. Yafika kuEva phambi kokuba uAdam afike kuye. Yabona, injalo lonto. Ke wamlukuhla. Yabona, ke uSatan, inyoka, yayingumyeni kaEva phambi kokuba uAdam wamazi. Yabona, wamlukuhla. IBhayibhile ithe wayenza, kwaye wazi ukuba wayeze ngoko.
Now, look at the lady in church, eh? She, Eve, is sitting as Satan's queen. She's rich in worldly goods, blind, naked again, and don't know it.
Yabon, ngoku, jonga kwisigaba sebandla laseLaodike. Yena, uEva, uhleli njengekumkanikazi kaSatan. Utyebile ngezinto zehlabathi. Imfama, uze kwakhona, kwaye akayazi lonto.
Just like it was in God's Eden. But Now, not because the holy veil is over her face, but the lust veil. That she took off God's holy veil and put on a veil of knowledge for lust.
Njengoko kwakunjalo eEden kaThixo, kodwa ngoku, hayi kuba isigqubuthelo esingcwele siphezu kobuso bakhe, kodwa isigqubuthelo senkanuko, okokuba wahluba isigqubuthelo esingcwele sikaThixo, waze wabeka isigqubuthelo solwazi, inkanuko.
And now she has a lust veil that she is blind to it being sin. She's naked on the street and don't know it. She's a prostitute on the street. Women with these shorts on in God's sight is a prostitute and don't know it.
Kwaye ngoku unesigqubuthelo senkanuko sokuba yena uze kuyo ekubeni sisono. Yena uze esitratweni kwaye akazi ungumthengisi ngomzimba esitratweni. Abafazi nezi zimfutshane bazinxibile ebusweni bukaThixo ngumthengisi ngomzimba kwaye abayazi loo nto.
Notice, take our women. Now, if you want to see what condition the church is in, watch the way women are acting. She always represents the church.
Ngoku, thatha abafazi bethu. Ngoku, ukuba ufuna ukubona yeyiphi imeko ibandla elikuyo, qaphela indlela abafazi abenza ngayo. Basoloko bemele ibandla.
In Satan's Eden of sin and unbelief, a religious perversion, perverted kingdom. Instead of taking God's word, they took the intellectual learning of man. Instead of taking the church, they took the organization. And they're bringing it to one great head.
Kwe Eden ka Satan, yesono nokungakholwa, ugqwetheko lenkolo, ubukumkani obugqwethekileyo. Endaweni yokuthatha ilizwi likaThixo, bathathe imfundo yobukrelekrele bomntu. Kwaye endaweni yokuthatha ibandla, bathathe umbutho. Kwaye bawuzisa kwintloko enye enkulu.
Now notice, perverted from innocence. Don't miss this now. The church has been with this lust veil on. Notice what it's done to her. It's perverted her from innocence to knowledge. Hey?
Ngokuqwalasela ukugqwetheka ebumsulweni. Sanukuphosa oku ngoku. Ibandla libe linesigqubuthelo senkanuko. Qwalasela senze ntoni kuye simgqwethile ukusuka kubumsulwa ukuya kulwazi. Yabona?
The holy veil, she was innocent. With the lust veil, she's knowledge. She knows it's pleasant. She knows what it does. See? It's a fruit, a tree to be desired, making one wise. See? She is perverted from innocent to knowledge, from holiness to filth and lust, and from life to death.
Isigqubuthelo esingcwele wayemsulwa enesigqubuthelo senkanuko ulwazi uyazi iyayolisa uyazi yenza ntoni. Yabona, sisiqhamo umthi onqonelekayo omenze othile abesisilumko. Yabona, ugqwethekile ukusuka kubumsulwa ukuya kulwazi, ukusuka kubungcwele ukuya kubunyukunyuku nenkanuko, nokusuka kubomi ukuya kukufa.
Kingdom has to die. This kingdom shall die. The God of heaven will destroy it from the face of the earth.
Obukumkani kufanele bufe. Obukumkani buya kufa. UThixo wezulu uyakubutshabalalisa abususe ebusweni bomhlaba.
Notice in this perversion, it's become from a man to a woman, and from a woman to a man, and don't know it. A very good product of Satan's Eden, if you watch the streets today at our modern people.
Qwalasela, kolu gqwetheko, lusuka kwindoda luye kumfazi, nakumfazi luye kwindoda, kwaye abayazi loo nto, eyona intle imveliso ye-Eden kaSatan, ukuba uya kuqaphela izitrato namhlanje, kubantu bethu bale mihla.
Notice, it was Eve that Satan used to make Adam sin by her power of lust. Now, the same, doing the same thing today. Notice, bobbed hair, painted facing, sexually dressed. See? She does that and don't know that every one of those things is contrary to the Word of God.
Qwalasela, yayingu Eva awathi uSathana wamsebenzisa ukwenza ukuba one uAdam ngamandla akhe enkanuko. Ngoku into ekwanye esenza into ekwanye namhlanje. Qwalasela inwele ezinqothilweyo, ubuso obuqatyiweyo, ilokho ezikhanukisayo, yabona uyakwenza oko. Kwaye engazi ukuba yonke into yezo zinto ichasene kwilizwi likaThixo.
To cut her hair makes her a dishonorable woman, a prostitute. To wear shorts puts her disgracefully. But sexy dresses on her makes her a prostitute. And she don't know it. Not because of the holiness of God, because of the lust of Satan. She causes her Adam to lust for her.
Ukucheba inwele kumenza abe lihlazo lomfazi, umthengisi ngomzimba. Ukunxiba ezimfutshane kumenza ihlazo. Ukunxiba ilokho ezikhanukisayo kumenza uthengisa ngomzimba. Kwaye akayazi loo nto, hayi ngenxa yobungcwele bukaThixo, ngenxa yenkanuko kaSathana. Umbiza yena, wambangela uAdam amkhanuke yena.
She took off the clothes that God dressed her in back in Eden for her journey through this wilderness. She took them off. She stripped herself down. When God had her wrapped all over in skins, she's beginning to shave a little off each time. Now she's back to where she was at the beginning.
Wakhulula impahla awathi uThixo wamnxibisa zona emva e-Eden ukwenzela uhambo lwakhe phaya entlango. Wazikhulula, wazihluba. Xa uThixo wamombathisa wonke ngezikhumba, waqalisa ukucheba kancinci ngalo lonke ixesha. Ngoku ubuyele emva koko waye kuko ekuqalekeni.
Now she's got her Adam to wearing her underneath clothes. A man put on them little old sissy looking shorts.
Amen.
You get out your, I don't think there's much man to him.
Ngoku umfumene uAdam wakhe ukuba anxibe impahla zakhe zangaphansi. Indoda inxibe zona ezincinci ezindala zabafazi ezijonge kamfutshane. Iphumele ngaphandle apho, andicingi kukho indoda eyaneleyo kuyo.
He is the biggest sissy I know of.
Amen.
See, she's got her perverted Adam to act like she, see? Wearing her underneath clothes. She's seen what she could do in her when she took off all of her clothes but her underneath ones. That's the shorts. Of course, that's a woman's underneath clothes.
Ingoyena mfazi mkhulu endimaziyo. Yabona, yabona. Umenze uAdam wakhe wagqwetheka ukuba enze njengaye, yabona, ukunxiba impahla zakhe zangaphansi. Ubonile wayenokwenza ngaphaya xa wakhulula impahla zakhe, kodwa ezo zangaphansi, ezo zezimfutshane, kakade, ezo zimpahla zabafazi zangaphansi.
And here her Adam is wearing them now. Which according to God's original word is an abomination. For a woman to put on a garment that pertains to a man, and a man to put on a garment that pertains to a woman. From the original word. Think of it.
Kwaye apha uAdam wakhe uyazinxiba ngoku. Nto leyo ngokwelizwi lemvelo likaThixo lisikizi ukuba umfazi anxibe iimpahla ezenzelwe indoda, nendoda enxiba iimpahla ezenzelwe umfazi. Ngokwelizwi lemvelo, icinge.
Now, he now wears her bangs also. He combs them down, puts a curler in them. Some of the most sickly sights I've ever seen in my life is some of those kids out here today with their bangs combed down like this and colored bleached hair with some kind of a peroxide something and bleached hair and rolling it in curlers making bangs. You big sissy.
Ngoku, ngoku iba nezihlwitha, ngokunjalo, izikama zihle, izenze zibe ngamajikojiko, eminye inyukunyuku imibono endakhe ndayibona ubomi bam. Yeyenye yabo bantwana phandle apha namhlanje bazihlwitha zikanywe zehla ngolu hlobo. Zenziwe imibala, iinwele zenziwe mhlophe kunye nohlobo lwesijikambala sento. Benze mhlophe iinwele zabo, baze baziphothe zibe ngamajikojiko, besenza izihlwitha. Nina bafazi bakhulu.
Amen.
That's a horrible thing to say from a pulpit, but judgment begins at the house of God.
Amen.
You don't even know where you're a man or woman.
Amen.
And I understand that our United States Army is coming out next in shorts. That's right. See what the perversion is? It's a woman's clothes. Where's her bank?
Into embi kakhulu kuyitho epulpitini. Kodwa umgwebo uqala endlini kaThixo. Anazi nkunokubane ngamadoda kanye abafazi. Kwaye ndiyaqonda ukuba eyethu United States Army iyalandela, iyaphuma inezimfutshane ibhulukwe. Injalo loo nto, yabona, akukuko ukugqwetheka. Zimpahla zomfazi. Inezihlwitha zakhe umfazi.
The other day I was over Howard Johnson's, not this one here, but one on the road going out. And I just sat back in amazement. Here come a little boy along his mouth open, and he had dark hair here, and he combed it over this way, and put a roller in it, and curled it up around top of his eyes, looking out top of his eyes, going around.
Ngomnye umhla, ndandingaphaya eHoward Johnson, hayi lena apha, kodwa enye endleleni ephumayo. Kwaye, ndahlala nje ndimangele, apha kuphuma inkwenkwe encinci nayo, umlomo wayo uvuliwe, kwaye ineenwele ezintsundu apha, kwaye yazikama ngale ndlela, yazi yafaka iziphothisi kuzo, yazenza zajiko-jiko, phezu kwamehlo ayo, ijonge entla kwamehlo ayo, ijikeleza.
If I ever seen a perversion, see, he wouldn't believe it. He could prove maybe he was male, but in his spirit he's female. He don't know what side of the house he belongs on. That's right. How perverted!
Ukuba ndake ndabona ugqwetheko, yabona, ayisayi kuyikholelwa. Ingaqondakalisa mhlawumbi ukuba yindodana, kodwa emoyeni wayo libhinqa, ayazi icala lendlu engakulo, injalo loo nto, okunjani ukugqwetheka.
That's what Satan does. He perverts the nations, he perverts the church, he perverts the people. He is a deceiver, a perverter of the original truth.
Yiloo nto uSathana ayenzayo, ugqwetha izizwe, ugqwetha ibandla, ugqwetha abantu, umkhohlisi.
God made a man a man. He made a woman a woman, and he dressed them different, and he meant for them to stay that way and to act that way. One is feminine, the other is masculine. He separated Adam in the Garden of Eden and did this. Separated Eve from him.
UThixo wenza indoda indoda, wenza umfazi umfazi, kwaye wabanxibisa ngokwahlukeneyo, kwaye wabenza ukuba bahlala ngolaa hlobo, kwaye benze ngolaa ndlela. Omnye libhinqa nomnye liduna wamahlula uAdam emyezweni eden wenza oku wohlula uEva kuyo.
Now wears her bangs, she cuts her hair like his, and he tries to wear his like hers. She wears his outside clothes and he wears her inside clothes.
Ngoku iba nezihlwitha zomfazi yena ucheba inwele zakhe njengendoda, kwaye yona izama ukunxiba ezayo njengomfazi. Yabona, yena unxiba impahla zayo zangaphandle, kwaye yona inxiba impahla zakhe zangaphakathi.
Now that sounds sacrilegious, but I don't mean it that way. It's the absolute gospel truth.
Amen.
If you don't know it, then there's something wrong with you.
Amen.
You're either blind or never been on the streets.
Amen.
And she thinks and he thinks that it's right. They're getting along somewhere.
Ngoku, oko kuvakala kuhlambela inkolo, kodwa andibhekiselelanga ngaloo ndlela. Leyo yinyaniso yoqobo yevangeli. Ukuba kuyazi loo nto, ngoko, kukho into engalunganga kuwe. Mhlawumbi uyimfama okanye zange ube sesitratweni. Kwaye umfazi ucinga nendoda icinga ukuba oko kulungile. Bayavana ndaweni ithile.
Women says, well, it's so hot. The old Apache Indians out there make you shame yourself. More heat they get, the more clothes they put on. Keep the sun off of them. Oh, make you sweat so they can have an air conditioner as they walk.
Abafazi bathi, kuhle kushushu kakhulu. Amadala amandiya angama Apache phandle phaya akwenza intloni ngesiqu sakho. Banobushushu ngaphezulu ngokobuninzi bempahla abazinxibayo. Ukugcinela ilanga kude kubo. Oh, kwenza ukubila. Ke, ungaba neziphozisi moya njengoko behamba. Yabona?
They stand around the sun, you couldn't stand nothing. You blister and burn. But you see, it's what we call higher education. Modern science has produced this. Oh, my, there she is naked. And Lady Osea, and don't know it.
Bama kanye phandle elangeni. Akuna kumelana nanto. Uyakutyabuka utshe, kodwa uyabona, koko ukubiza imfundo ephakamileyo, inzululwazi yale mihla ivelise oku. Oh, bethu, nanko apho akhoyo, uze elawudike kwaye akayazi lonto.
She was naked in Eden. See the two kingdoms alike? One is of sin and death, the other is life and righteousness. And there she was veiled with a holy veil. They were both naked. They didn't know it. They didn't know nothing about it because it was veiled with God's Spirit.
Wayeze Eden, uyabona izikumkani ezimbini zifana, obunye bobesono nokufa, obunye bubomi nobulungisa. Khona phaya wayegqutyuthelwe ngomoya oyingcwele, bobabini babeze, babengayazi loo nto, babengazinto malunga nayo, kuba babegqutyuthelwe ngomoya kaThixo.
And here they're veiled with lust, and they look at one another to see Adam could look at Eve and didn't know she was naked. But now with this lust veil, she doesn't realize she's naked, but she does it under this lust veil to make man look at her.
Kwaye apa, bagqutyuthelwe ngenkanuko, kwaye bajonga omnye komnye ukuze yabona uAdam wayenokujonga kuEva kwaye engazi ukuba uze. Kodwa ngoku, ngesi sigqubuthelo senkanuko, akazi umfazi ukuba uze. Kodwa ukwenza oko phantsi kwesigqubuthelo senkanuko, ukwenza indoda ijonge kuye.
It's the only thing she can do it for. You don't believe it, but you do it anyhow. And man, look, and he found out you got so much attraction that he come around and put some of your clothes on himself.
Kuphela kwento anokuyenzela yona loo nto. Akuyikholelwa loo nto, kodwa uyayenza nakanjani. Kwaye indoda iyajonga, kwaye yafumana unokuninzi okutsalayo de ize isondele inxibe ezinye iimpahla zakho kuyo.
Oh, what a perversion. What an age, what a time, really, how deceitful it is. Oh, all these things and don't know it. A perfect perverted spirit is in the man. He's veiled from the lust of Satan, and the woman is too.
Oh, olunjani ugqwetheko, esinjani isigaba, elinjani ixesha esi, enjani ukukhohlisa. Oh, zonke ezi zinto, kwaye akayazi loo nto. Ogqibeleleyo umoya wogqwetheko usendodeni igqutyuthelwe kokusuka kwinkanuko kaSathane nomfazi unjalo naye.
It's a satanic spirit of a great society. See, they don't know, but they're an organization. Women with shorts on belongs to an organization. Men dressed like that is on an organization.
Ngumoya wobuSathane wentlalo enkulu, yabona, abayazi kodwa bangumbutho. Abafazi benxibe ezimfutshane bangabombutho. Indoda njengoku ya isembuthweni.
I'll give you the abbreviation of it. BSS, Big Sister Society. So that's what they belong to. Come out there, a Big Sister Society with that little, some big old naughty looking, dirty looking thing.
Ndiza kunika ushunqulelo lwayo. BSS, Big Sister Society. Umbutho omkhulu omfazi. Ke koko abakuyo. Baphuma phaya umbutho omkhulu omfazi kunye nazo ezindala ibhulukwe ezincinci ezinkulu ezindala ezikhangela kapitsekileyo ezimdaka kujongeka izinto.
Man, you may differ me at this, but that's the truth.
Amen.
You have been perverted and don't know it.
Amen.
You're not, don't act like a man no more.
Ndindi, ndoda, koko, ungohluka kumkoko, kodwa leyo inyaniso, ugqwethiwe kwaye akuyazi loo nto. Akuyiyo sukwenza okwendoda.
See? Coming so soft and there's starting to be nothing to them anymore. Men and women too. They are a society. There's an organization.
Yabona, bayathamba kakhulu. Kwaye, onyana babo, abasayi kuba yinto kubo kwakhona. Madoda, nabafazi nabo, bangabahlali. Nanko umbutho.
Why? John next door wore shorts, so why can't I? Luella wanted me to wear them because John wore them next door. And, well, if Susie Jane can wear them, so can Martha Jane wear them, or Susie Lou, whoever who her name is, see? See, it's a society. It's an organization. You spiritually belong to it and don't know it.
Kutheni, uJohn ebumelwaneni, unxibe ezimfutshane ibhulukwe. Ke, kutheni mnandi ngenako. Uluwela, ufuna mnandi zinxibe zona ngokuba uJohn uyazinxiba ebumelwaneni. Kwaye, kuhle, ukuba uSuzi Jane akazinxiba zona, naye uMartha Jane angazinxiba, okanye uSuzi lowo, okanye nokuba ngubani igama lakhe, yabona, yabona, yintlalo, ngumbutho, ngokomoya ungowaloo nto, kwaye akuyazi loo nto.
And if that's so, and we see it so, so are you blinded. You're blinded to these denominations that Satan has twisted you into. And it's the perversion of God's original word and his kingdom and his plan for his children.
Kwaye, ukuba oko kunjalo, kwaye sikubona kunjalo, ke uyimfama, umfanyekiswe kulamahlelo athe uSathana wajijela kuwo. Kwaye, lugqwetheko lelizwi lemvelo likaThixo, nobukumkani bakhe, necebo lakhe ngabantwana bakhe.
Satan has twisted men and women into these things, and they don't know it, a perverted. No longer a son of God, bangs hanging down his face, and pair of shorts on trucking down the street, a son of God, deacon in a church, a pastor in a pulpit.
USathana ujijele amadoda nabafazi kwezi zinto, kwaye abayazi loo nto, ukugqwetheka. Ayisenguye unyana kaThixo, izihlwitha zijinga zisehle ebusweni bakhe, kunye nezimfutshane ibhulukhwe kuye, esihla ngesitrato, unyana kaThixo umdikoni ebandleni umalusi epulpitini.
That ain't a son of God. He never come through God's stinking filter. He wouldn't have them women's clothes on. He sure wouldn't, neither would she have the man's clothes on. See, it's not a son of God, it's a son of Satan and a daughter of Satan. Hard thing to say.
Hayi, lowo ayingonyana kaThixo, zange eze ngenhluzo kaThixo ecingayo, ebengenakuba nempahla zabafazi kuye, ngokuqinisekileyo ebengenako, naye umfazi ngokunjalo, ebengenakuba nempahla zendoda kuye. Yabona, asingonyana kaThixo, ngunyana kaSathana. Nentombi kaSathana, into enzima ukuyitsho.
Satan has succeeded in perverting and taking over this world and making it his kingdom that man was put on by free moral agency to choose for themselves what kind of life they desired.
USathana uphumelele kugqwetheni nasekuthabatheni eli hlabathi nokulenza ubukumkani bakhe awathi umntu wabekwa kulo ngenkululeko yokuzikhethela. Ukuze bazikhethele uhlobo lobomi ababunqwenelayo.
That shows what's in your heart. Hey? Your voice, you know what? Your action speaks so loud, it drowns your voice.
Kwaye oko kubonisa oko kusentliziyweni yakho. Yabona? Izwi lakho, uyazi intoni, izenzo zakho zithetha kakhulu, ziyaligqumelela izwi lakho. Aha.
Let me go to a man and say, we're all Christians, we belong to church, and strip teases hanging all over his office. It would make no difference what he told me. I know better. Amen. So would you.
Mandiye mtwini, ndisendithi. Oh, ndi, singama Kristu, singabe cawe. Kwaye, abazihlubileyo bekhonywe kulo lonke udonga lwe office. Aha, ayisayi kwenza namnye umahluko oko andixelela khona. Ndiyakwazi ngcono, ke unjalo nawe.
Let a woman say she's a Christian with short hair? You know better than that.
Amen.
Yes, sir. Let her say she's a Christian wearing paint and makeup and shorts. And say she's a Christian? You know better than that. The Word of God teaches you better than that.
Amen.
The Word says she can't do it and be a Christian.
Makati umfazi ungumKristu, nenwele ezimfutshane. Aha, wazingcono kunoko. Yabona, ewe mhlekazi. Makati ungumKristu, eziqabile neziqabi buso nezimfutshane. Aze athi ungumKristu, wazingcono kunoko. Ilizwi likaThixo likufundisa ngcono kunoko. Ilizwi lithi, akunakuyenza aze abe ngumKristu.
She's even dishonorable. And everything. How is God going to put a dishonorable thing in his kingdom? No, sir. Not all. No, sir. Themselves, it shows their desire.
Uhlazeke nokuhlazeka. Nayo yonke into. Uza kuyibeka njani uThixo into ehlazekileyo ebukumkanini bakhe. Hayi mhlekazi. Akasokuze. Hayi mhlekazi. Iziqu zabo babonisa iminqweno yabo.
You can't get a dove to eat with a buzzard. Not at all. A dove don't have any gall. He can't eat that old Karen. If he took a bite of it, it would kill him, and he knows it. But a buzzard can eat most anything he wants to. He's got plenty of gall.
Akuna kwenza ihobe litye nehlungulo. Hayi tu. Ihobe alina nyongo. Alina kutyaleya indala inyama. Ukuba ithe yaluma kuyo, iyakulibulala. Kwaye iyayazi loo nto. Kodwa ihlungulo lingatya phantse yonke into eliyifunayo. Yabona, line nyongo eninzi.
So then you find out, that's where it is with the world today. Same thing. They're naked, blind, and don't know it. Satan did it by the woman's lust for knowledge, for sex, which she chose by her own choosing.
Kengogo, uyafumana, Leo indlela eyiyo nehlabathi namhlanje into enye baze imfama kwaye abayazi lonto uSathana wayenza ngenkanuko yomfazi ekhanukela ulwazi isondo awathi wayikhetha ngokhetho lwakhe.
Now notice it was Eve that led Adam to the wrong. And it was a woman that took off her clothes before her Adam took off his. It's a woman, always, it's always been. It still is the same way.
Ngoku qwalasela, yayingu Eva owakhokelela uAdam ekungalungiseni, kwaye yayingu mfazi owahluba impahla zakhe phambi kokuba uAdam ahlube ezakhe. Yabona, kumfazi soloko, yasoloko injalo, kwaye isekwa indlela enye.
It's the church that leads the man astray. It's the church.
Amen.
See, that leads the man that want to be a son of God. It's the woman, the church, not the Bible, God. For the Bible is man.
Icawa ekhokelela indoda ecaleni. Icawa yabona khokelela lendoda ebifuna ukuba ngunyana kaThixo. Kumfazi icawa hayi iBhayibhile uThixo kuba iBhayibhile indoda.
Oh yeah, the word was made flesh and he was a man. See? The Bible is man, the church is woman. See, it isn't the church, the Bible that leads the man astray. It's the church that leads him astray.
Oh, ilizwi lenziwa inyama. Kwaye wayeyindoda yabona iBhayibhile indoda ibandla ngumfazi yabona asilobandla iBhayibhile ethi ikhokelele indoda ecaleni libandla elithi liyikhokelele ecaleni.
It's the church he went naked with, not the Bible. See, no, indeed, the Bible tells him he's naked. Yes, sir.
Libandla awabaze nalo hayi iBhayibhile yabona hayi inene iBhayibhile iyayixelela indoda ukuba ize ewe mhlekazi.
Now notice how, by sex, desire of sex, she lusted for knowledge to know what was this and how whether this fruit was good or not, and she did it.
Ngoku qwalasela kanjani ngesondo, umnqweno wesondo, umfazi wakhanukela ulwazi ukuze azi ukuba oku kwakumalunga nantoni kwaye kanjani nokuba esi siqhamo sasilunge okanye hayi kwaye wayenza.
God will take it back someday, oh,
amen.
By a man. It was surrendered by a woman, but it was redeemed by a man. The man, Jesus Christ, which is the Word.
Uthixo, uyalithabatha alibuyise ngenye imini. Nakubeni kunjalo, ngendoda, lanikezelwa ngumfazi, kodwa lahlangulwa yindoda, indoda, uYesu Kristu, olilizwi.
And then what is it? Notice in closing, here not long ago, I made this statement. I got about 4 or 5 more pages in there, but scriptures and things I want to refer to. But listen, let's close in saying this.
Kwaye, emva koko intoni, qwalasela ekuvaleni. Apha kungekudala, ndenza le ntetho. Ndinamalunga nesine okanye isihlanu samaphepha ngaphezulu khona phaya, kodwa ndiseziphalo nezinto ebendifuna ukubhekisela kuzo. Kodwa phulaphula, masivale ekuthetheni oku.
Remember here not long ago, I was teaching you on the 7 trumpets? Feast of Trumpets and so forth.
Yeah.
And I said, there is an 8-day festival.
Kumbula, apa kungekudala, ndandinifundisa kumaxilongo asixhenxe, isidlo samaxilongo, nanjalo njalo. Ndaze ndathi, kukho umnyhadala wesuku lesibhozo.
So the 7th day would be the last, that'd be the millennium. But there is an 8-day festival. Which if it was the 8th and it's only 7 days, would make it the 1st day again. Come right back the 1st day.
Ke usuku lesixhenxe yakuba lokugqibela. Oko kuyakuba yimillennium. Kodwa kukho umnyhadala wesuku lwesibhozo. Nto leyo ukuba ibilo lwesibhozo kwaye kukho iintsuku ezisixhenxe kuphela. Oku yakwenza usuku lokuqala kwakhona. Ibuyela emva kanye kusuku lokuqala.
Then after the millennium is over, then there will be an established Eden again. God's great kingdom will be taken back because Jesus fought it out with Satan in the Garden of Gethsemane and won back the Eden which is gone to prepare in heaven to return again.
Emva koko, emva kwemillennium iphelile, ngoko kuyakubakho ukusekwa kwe-Eden kwakhona obukaThixo obukhulu obukumkani buyakubuya ngokuba uYesu wabulwela kuSathane emyezweni waseGetsemane, waza waphumelela wabuyisa iEden, ndoleyo, umkile, uye kulungisa ezulwini, ukubuya kwakhona.
Up in heaven he said, let not your hearts be troubled. When he was here on earth, he said, you Jews, you believed in God. Now I know I got a bad name, he says, and they say him this, other, but you believed in God, and as you believed in God, believe also in me. He was God manifested.
Phezulu ezulwini wathi, inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Xa wayelapha emhlabeni wathi, nina maJuda, nikholelwe kuThixo, ngoku ndiyazi ndinegama elibi, watsho, kwaye bathi, ndingoku okunye, kodwa nikholelwe kuThixo, kwaye njengoko nikholelwe kuThixo, kholelwani kananjalo nakum. Waye enguThixo, ebonakalisiyo, yabona.
Believe also in my Father's house are many, or in my Father's economy, in my Father's plans is many palaces. I'll go to prepare a place. Look how long it is, 1,500 square miles.
Kholelwani kwangokunjalo ku, endlwini kabawo zininzi, okanye kubuncwane bukaThixo, ekucebeni kukaThixo maninzi amabhodwe, ndiyakunilungiselela indawo. Khangela inde kangakanani, ishumi elinesihlanu lamakhulu ezikweri zeemayile.
Say, where's it at? He's gone to prepare it. He's creator. He creates all that gold. The streets are transparent. He's creator. He's making a place. On Revelation 21, he said, and I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven.
Iti, ipi, uambile, uye kulungisa, ngumdali, udala yonke la golide, izitrato zezikhazimlayo, ngumdali, wenza indawo, ngaphaya kwesitshelo amashumi abini nananye. Wathi, kwaye mna uYohane ndabona isixeko esingcwele, iYerusalem entsha, isehla isuka kuThixo iphuma ezulwini.
There was no more sea. The first heaven and first earth was passed away. What was the first heaven? It was the millennium. What's the first earth was this? It'll be renovated. Just like it was baptized by Noah in the days of his preaching, was sanctified by Christ as he sprinkled his blood upon it.
Kwakungekho lwandle lumbi. Izulu lokuqala nomhlaba wokuqala wawugqithile. Aye yintoni amazulu ethu okuqala. Yaye yimillennium. Yayintoni umhlaba wokuqala. Yayikoku. Iyakulungiswa ngokuhlaziywa. Njengoko yabhaptizwa ngoNoah kwimihle yokushumayela kwakhe. Yangcwaliswa ngoKristu njengoko watshiza igazi lakhe phezu kwawo.
And be renovated. Take all the germs and everything off of it in the renovation at the end of the fire baptism. That'll kill every germ, every sickness, every disease, every filth that's ever on the earth.
Ukuba ulungiswe ngokuhlaziywa, isuse zonke intsholongwane nayo yonke into kuwo, ekuwulungiseni ngokuwuhlaziya ekugqibeleni, ngobhaptizo lomlilo, eliya kubulala zonke intsholongwane, sonke isigulo, sonke isifo, bonke ubumdaka obakhe bakho emhlabeni.
She'll burst forth and come forth a new earth. And I saw a new heaven and a new earth. First heaven as first earth was passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem, descending from God out of heaven.
Uyakugqabhuka uvele, kuze kuvele umhlaba omtsha, kwaye ndabona izulu elitsha lomhlaba omtsha, izulu elidala lo mhlaba wawudlule, kwaye kwakungekho lwandle lumbi, kwaye mna Yohane ndabona isixeko esingcwele, iYerusalem entsha isehla isuka kuThixo iphuma ezulwini.
There God will be with his true attributes, sons and daughters. Or he can fellowship with them in holiness, with their eyes blinded to any sin. There'll never be no more sin from there on.
Apo uThixo eyakuba enempawu zakhe zenyaniso, oonyana neentombi. Apo anokudlelana nabo ebungcweleni, namehlo abo emfanyekisiwe nakwesiphi isono. Akusayi kuba sakho nasinye isono kusukela phaya.
Let us strive hard. Don't be deceived in this day, but strive to enter in at the gate, for all that will be left out will be whoremongers, lusters, whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her honor. All without sigh will be ill-famed women, ill-famed men, and so forth.
Masiqunele, sukulukuhlwa kulomhla, kodwa qunela ukungena esangweni, kuba bonke abaya kushiywa, baya kuba ngabahenyuzi, abakhanuki, nabani na othi ajonge umfazi ukumkhanuka sele mkrexezile kunye naye. Konke ngo ngaphandle iya kuba ngabaziphethe kakubi abafazi amadoda aziphethe kakubi njalo njalo.
And only those that are redeemed and in the Lamb's book of life will enter in at the gate. So strive, friends. Don't be deceived in this last day.
kwaye kuphela ngabo bahlanguliweyo kwaye abasencwadini yemvane yobomi baya kungena phaya esangweni. Ke xunelani zihlobo, sanukulukuhlwa kulo mhla wokugqibela.
This is a great time. Everybody's got money. Everybody can do this and everybody can do that. And money flowing every way and big cars and everything. There won't be one of them in that city.
Eli lixesha elikhulu. Wonke ubani unemali. Wonke ubani angenza oku. Kwaye wonke ubani angenza oku. Nemali ityhutya yonke indawo. Neemoto ezinkulu. Nento yonke. Akusayi kubakho nomnye wabo kwesasixeko.
There won't be one car, one airplane. No, it'll be an altogether different civilization. It'll be again a civilization not of knowledge, not of science, but of innocence and faith in the living God.
Akusayi kubakho nemoto enye, nenqwelo moya enye. Hayi, yonke iyakuba impucuko eyahlukileyo. Iyakuba impucuko kwakhona. Hayi eyolwazi, hayi eyenzululwazi, kodwa eyobumsulwa nokholo kuThixo ophilayo.
Let us strive to enter into that, for that's my whole purpose, is to enter into that city someday.
Amen.
And just look back, come along with me, see every one of you marching. When we sing, the saints go marching in. I want to be in that number when the saints go marching in. Let us pray.
Masiqunele ekungeneni kokuya, leyo injongo yam, kukungena kwesasixeko ngenye imini, ndize ndijonge njengasemva, kusiza kunye nam. Ndibone wonke ubani wenu wahamba ngesingqi xa sicula abangcwele behamba ngesingqi bengena. Ndifuna ukuba kwelanani xa abangcwele behamba ngesingqi bengena. Masithandazeni.
Dear Heavenly Father, as the days are closing and we see it drawing nigh, the promise is drawing nigh, we pray, dear God, that you'll place that upon our hearts so we won't make any mistake.
Thixo wasezulwini othandekayo, njengoko ezintsuku zivaleka kwaye sibona isondela, isithembiso sisondela, siyathandaza Thixo othandekayo okokuba uyakubeka oku yaphezu kweentliziyo zethu, ke asisokuze senze nanye impazamo.
Dear God, keep our conscience pure. Keep our hearts veiled, Lord, our eyes veiled from the things of the world and vain things of the world, vain glory to become some big somebody.
Thixo othandekayo, gcina isazela sethu sihlambulukile. Gcina iintliziyo zethu sigqutyuthelwe, Nkosi. Amehlo yethu egqutyuthelwe kwizinto zehlabathi nezinto zelize zehlabathi. Uzuko olulambathayo lokuba nguthile omkhulu.
No matter how big they are, all kings, monarchs, potentates, and everything else has to perish. And they will not rise in the first resurrection.
Akukhathaliseki bakhulu kangakanani, bonke okumkani, izilawuli, abanamagunya, nento yonke ngenye ifanele itshabalale, kwaye azisayi kuvuka kowesibini, kuvuko lokuqala.
For it's written, blessed and holy is he that has part in the first resurrection on which the second death has no power. Oh God, the second death, the spiritual death, has no power, is redeemed.
Kokuba kubhaliwe, unoyolo kwaye engcwele lowo unesabelo kuvuko lokuqala, nto leyo ukufa kwesibini okungena amandla. Oh Thixo, ukufa kwesibini, ukufa kokukomoya, akunamandla, uhlangulwe.
Oh God, to think that one of these hours, one will be going to visit the other and be caught up. Two in the bed, I'll take one, leave one. Two in the field, I'll take one, leave one.
Oh Thixo, ukucinga ukuba ngenye yeziyure, othile uyakuhambela omnye aze afukulwe. Ababini emandlalweni, athathe omnye aze ashiye omnye. Ababini entsimini, ndiyakuthatha omnye ndize ndishiye omnye.
Oh, God, help us to be pure in the sight of you, Lord, no matter what man thinks about us, what other people say. Lord, let our conversations be holy. Let it be seasoned with God's word, so seasonable, Lord, that there's no guile found in us.
Oh, Thixo, sincede sibe nyulu emehlweni akho, Nkosi. Akukhathaliseki noba umntu ucinga ntoni malunga nathi, nokuba abanye abantu bathini. Nkosi, yenza okwethu okungcwele, iincoko zethu zibe nyulu, mazingqamane nexesha lelizwi likaThixo, singqamane kakhulu, Nkosi, okokuba kungabikho nkohliso ifumaneka kuthi.
While we plead in our own mistakes that the blood of Jesus Christ will stand between us and God, that He'll look down upon us through the blood of Jesus, not upon our own righteousness or who we are, what we've done, but upon His merits alone. God grant it.
Ngelixa sinxenxezayo kwiimpazamo zethu, okokuba igazi likaYesu Kristu liyakuma phakathi kwethu noThixo ukuze ajonge ezantsi phezu kwethu ngegazi likaYesu, hayi phezu kobulungisa bethu okanye singaboni yintoni esiyenzileyo kodwa imisebenzi yakhe yodwa Thixo siphe.
May not one who sat here tonight and heard the message, may not one of them be lost in the least child to the oldest person. May their holy desire be only for God and His Word.
Kwanga kungangabikho othile ohleli apha ngobu busuku nove umyalezo. Kungabikho nomnye kubo olahlekayo. Kwabona abancinci abantwana ukuya komdala umntu. Yanga iminqweno yabo engcwele ingaba yeka Thixo kuphela nelizwi lakhe.
We know not what hour He may appear, or what hour He may summons us to answer up yonder at the judgment. We don't know what hour He may, as it was, take our card from the rack.
Amen.
Says, homecoming time, you've got to go. God, help us to keep pure. Grant it, Lord.
Asazi yeyiphi iyure anokubonakala ngayo, okanye yeyiphi iyure anokusibiza ngayo ukuba siphendule phezulu ngaphaya emgwebeni. Asazi yeyiphi iyure anokwenza, njengoko kunjalo, athathe ikhadi lethu kwindawo yawo, athi, lixesha lokuza ekhaya. Fanele uhambe. Thixo, sincede, sigcine ubunyulu, siphe Nkosi.
May we live till the coming of the Lord, if it be possible. May we do everything that's in our power with love and understanding, understanding that God is searching the world today, finding ever lost sheep.
Sanga singaphila de kube kukuza kwenkosi, ukuba kunokwenzeka. Sanga singenza yonke into esemandleni ethu. Ngothando, ukuqonda ukuba uThixo uphengulula ihlabathi namhlanje efuna yonke imvu elahlekileyo.
May we talk to them with seasoned prayer of love and the Word of God that we might find that last one so we can go home and get out of this old Eden of Satan here, Lord.
Kwaye, sanga singathetha nabo ngomthandazo ongqamene nexesha othando lelizwi likaThixo ukuze sibe nokufumana leyayo yokugqibela. Kuze siye ekhaya, size siphume kule Eden indala kaSathana apha, Nkosi.
It's all built upon lust and beautiful women as so-called in the world with their advertisements on their right. We advertise and want boys to come with jam on their faces and pretty girls with shorts on. Right on our radios and televisions and all kind of filth and gom and Hollywood.
Konke kwakhelwe phezu kwenkanuko nabafazi abahle. Njengoko kubizwa ehlabathini nemiboniso ntengiso khona phaya siyabonisa kwaye sifuna amakhwenkwe aze nejem ebusweni bawo namantombi amahle enxibe ishoti kanye konoma thotholo bethu noma bona kude nalo lonke uhlobo lobumdaka nobudala neHollywood.
All kinds of sexy, dirty, filthy dresses for women and man being perverted and taking women's apparel and cutting their hair like women and women like man.
Zonke intlobo zenkanuko ukungcola ubumdaka belokhwe zabafazi kunye namadoda engqwethekile kwaye ethatha izinxibo zabafazi kwaye echeba inwele zabo njengabafazi nabafazi njengamadoda.
Oh God, what a horrible hour we're living in. Oh, come, Lord Jesus, come.
Amen.
Come, Lord. Cleanse us by the blood. Take all filth and guile away from us. Let us live, Lord. Let us live under the blood constantly before You. It's our heart's desire and our sincere plea.
Oh, Thixo, enjani ukuba mbi yure siphila kuyo. Oh, yiza, Nkosi Yesu. Yiza, Nkosi. Sicoce ngegazi. Susa bonke ubumdaka nenkohliso kuthi. Masiphile, Nkosi, masiphile phansi kwegazi, okokoko, phambi kwakho, kumnqweno wenhliziyo yethu, nesicelo sethu esinyanisekileyo.
Dear God, laying on this platform, on this desk tonight, where the gospel has been laid, Lord, here lays handkerchiefs and little parcels that go into the sick and afflicted.
Thixo othandekayo, kulele apha kweli qonga, okanye ezo, desika, ngobu busuku, apho ivangeli ibekiweyo Nkosi apha kulele ichefu nebhasilana ezincinci eziya kwabagulayo nabaxhwalekileyo.
Let the prayer of faith, Lord, fall from our hearts now in your sight. Then, Lord, if there be any unclean thing in us, Lord, take us to judgment now, and we plead for mercy.
Mawuthi umthandazo wokholo, Nkosi, uwe usuka ezinhliziyweni zethu ngoku emehlweni yakho. Emva koko, Nkosi, ukuba kukhona ntoni engacocekanga kuthi, Nkosi, susa kwethu, sithabathele emgwebeni ngoku, kwaye sinxengezela inceba.
Reveal to us what we're doing wrong, Lord, so we can ask to take the blood and cleanse us. Heal these sick people and make them well, Father, whatever it going to, wherever they go, let it be so, Father.
Kutyile kuthi oko sikwenzayo kungalunganga, Nkosi, ukuze sibe nokucela ukuthatha igazi lisicoce. Philisa aba bagulayo ubenze baphile bawo nantoni iphumayo naphina apho baya khona mayibe njalo bawo.
Give us a determination to serve you and you only. Grant it, Lord. Grant safety to these dear people that's on their road home.
Siphe umxhelo wokukhonza wena kwaye wena wedwa. Siphe Nkosi nika ukhuselo kwaba bathandekayo abantu abasendleleni begoduka.
Thank you for how you've healed the people and Sister Shepherd, Brother Shepherd's little boy hurt on the bicycle. I pray that no evil will come to that. The little fellow riding his bicycle, I pray that he'll be all right.
Siyakubulela ngendlela ophilise ngayo abantu. Nodade uShepherd nenkwenkwe encinci kamzawane uShepherd yonzakele ebhayisikileni. Ndiyathandaza ukuba kungabikho bubi buya phaya. Umfomo incinci ekhwele ibhayisikile yakhe. Ndiyathandaza iyakulunga.
We thank you for your healing of these others that we've asked for. And we know that what we ask we receive because we have confidence in the one that made the promise.
Sibulela wena ngempiliso yabo bangabanye ebesikucelile. Kwaye siyazi okokuba oko sikucelileyo siyakwamkela ngokuba sinengqiniseko kulowo owenze isithembiso.
Give us of thy grace, Lord, and forgive us of our sins. We ask in Jesus Christ's name. Amen.
Siphe okwenceba yakho, Nkosi, kwaye uxolelo izono zethu. Sicela egameni lika Yesu Kristu. Amen.
Do you love him?
Amen.
Do you believe him?
Amen.
Are you sick and tired of Satan's kingdom?
Amen.
Do you believe it's coming to the millennium? Until his millennium? His Eden?
Niyamthanda yena. Niyamkholwa yena. Niyagula nidiniwe bubukumkani buka Satana. Niyakholwa iza kwi millennium yakhe, eyakhe, kwi Eden yakhe.
You believe it's been formed today? Look, everything is based upon intellectuals. Everything has to be scientifically proved before they'll believe it.
Niyakholwa ibunjiwe namhlanje. Khangela, yonke into isekelezwe phezu kobukrelekrele. Yonke into yonke ifanele ingqinisiswe ngobunzululwazi phambi kokuba bayikholelwe.
And you cannot scientifically prove God. You have to accept him by faith, for he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him.
Kwaye, akunakumngqinisisa ngenzululwazi uThixo, kufanele umamkele yena ngokholo, kuba lowo uzayo kuThixo, kufanele akholwe ukuba nguye, kwanomvuzi wabo bamfunayo yena ngenyameko.
Oh God, I don't want to know nothing but the blood of Jesus Christ that cleanses me from sin. I know nothing but Jesus Christ. As Paul said of old, so I'll say out tonight, I know nothing among you all save Jesus Christ and him crucified.
Oh, Tico, andifuni kwazi nanto kuphela igazi lika Yesu Kristu elindicocayo esonweni. Andazi nto kuphela uYesu Kristu, kwaye njengoPaulus wakudala watshoyo, ke nditsho ekuhlweni nam. Andazi nto phakathi kwenu kuphela nguYesu Kristu, kwaye naye ebethelelwe.
That's all I know to tell you, that this Bible I believe with all my heart, if I know my heart to be the perfect,
Amen.
Unadulterated Word of God.
Yes.
By this I live. By
Amen.
This I stand. And if I had 10,000 lives, I'd like to give every bit of it for this Word.
Amen.
For it's the Word of Jesus Christ.
Kuko konke ndikwaziyo emandini xelele. Oko kuba le Bible ndikholelwa ngenhliziyo yam yonke. Ukuba ndiyayazi inhliziyo yam. Ukuba leligqibeleleyo elingakrexezwanga ilizwi likaThixo. Ngako oku ndiyaphila. Ngako oku ndiyema. Kwaye ukuba ndineshumi lamawaka obomi. Ndingathanda ukunikeza nesuntswana kubo ngeli lizwi. kuba lilizwi lika Yesu Kristu.
And I don't care how much they can try to disprove it, how much science tries to say Amen. It isn't trustworthy and so forth. To me, it's the only thing in the world I can trust.
Amen.
Is this word. Exactly. He is mine. I love him. Bless don't you?
Why? Andikhathali bangazama kangakanani ukuliphikisa. Inzululwazi izama kangakanani ukuthi alithembekanga nanjalo njalo. Kum, likuphela kwento ehlabathini endinokuyithemba. Leli lizwi, ungowami yena, ndiyamthanda. Aninjalo.
If there's a sin in your heart, if there's a thought in your heart, if you've got anything, pray now and ask God to forgive you.
Yes.
You pray for me, I'll pray for you. God yes. bless you.
Amen.
Is my prayer.
Ukuba kukho isono enhliziyweni yakho, ukuba kukho isiphoso enhliziyweni yakho, ukuba unayo nantoni, thandaza ngoku, ucele uThixo akuxolele, nindithandazele, ndiyakunithandazela. Thixo anisekelele, ngumthandazo wam. Sithe sibuye sihlangane. Sithe sibuye sihlangane.
God. Do you love one another? John said, little children, love one another. Love one another. For love covers the multitude of sin.
Yes. Amen.
Now let's shake one another's hand.
Niyathandana. UYohane wathi, bantwanana abancinci, thandanani, kuba uthando lugubungela inkitha yezono. Ngoku masiqhawule isandla somnye.
God be
Thixo hanganani de sibuye sihlangane. Sithe sibuye sihlangane. Sithe sibuye
sihlangane. Now be kind to one another. Be kind to everybody. Treat your neighbor right. Keep yourself unspotted. Jesus Christ.
Ngoku yibani ngabalungileyo omnye komnye. Yibani ngabalungileyo kuye wonke ubani. Phatha ummelwane wakho kakuhle. Sigcineni ndingenabala de uYesu abuye.
Love him. That's my prayer. You pray for me, I'll pray for you. I got to go back to Tucson now. And I pray that God will bless you all. I'm going from there to Canada and back to Colorado, round, round, around. See?
Niyamthanda yena. Lo ngumthandazo wam. Nindithandazele. Ndiyakunithandazela. Ndifanele ndibuyele emva eTucson ngoku. Kwaye ndiyathandaza ukuba uThixo anisikelele. Ndiyakusuka phaya ndiye eCanada ndibuyele Colorado jikelele yabona.
Until Brother Tony's over there and a great thing has happened right under the Vatican in Rome. They're calling for a revival, a meeting, become a whole revival in Rome.
Kude umzalwane uTony ungaphaya kwaye into enkulu yenzekile kanye phansi kweVatican eRome babiza imvuselelo umhlangano. Ukuba mna ndiye phaya ndibambe imvuselelo eRoma.
He just returned back. The people's all together. He got a great arena there. Sees thousands and thousands, and it won't become for a revival. He wants to see the glory of the Lord in the ministry. I don't know. I had to pray or see what the Lord will tell me. Oh my! Remember, pray all of us together. What?
Usandula ukubuya abantu bonke bahlangene banendawo enkulu phaya. Ihlalisa amawaka ngamawaka, kwaye bafuna mna ndiyele imvuselelo, bafuna ukubona uzuko lwenkosi kulungiselelo, andazi, kufanele ndithandaze ngayo, ndibone intoni inkosi eyakundixelela. Oh, bethu, kumbula, thandazani, sonke thina ngokuhlangeneyo, siyasebenza
siqaphele ukubuya kwesikelekileyo
ngowethu umsindisi khangela bonani abaqabi omkhiwane ngokuluhlaza zandele ubukumkani bakhe yizile kuso sonke isizwe kwaye sikufuphi isikhweli singaboni ingaba injalo ngoku ngovuyo kude siya kubuzana ngelezo ukubona kwakhe kusikelekileyo
msinya uyeza eluzukweni
ukuxela ngoko vukanye ninabangcwele benkosi ukutheni uzalwa masilungele olwabizo lokugqibela.
She'll turn at the west and ride back again one of these days. Just remember, she sure will. That's right. Until then,
liyakujika entshona, likhwele libuyele emva kwakhona ngomnye wale mihla. Yikhumbuleni nje ukuqinisekileyo liyakwenza njalo kwaye oko kunjalo kude kube ngoko.
The name of Jesus. Jesus with you as a shield from every snare. And when temptations around you gather, these things of Satan's kingdom, see? Just breathe that holy name in prayer.
Koko kulomqolo wokugqibela, masiqule ngenhliziyo eziqutyudweyo ngoku. Thathela kuwe igama lika Yesu, njengekhakha kuso sonke isabatha. Kwaye xa iziyendo zikuhanqile zihlangana, ezi zinto zobukumkani buka Satan, yabona, yabona. Phefumla nje eli yalingcwele igama ngomthandazo.
That's all. Then walk away. It works.
Hey.
I've tried it. You just believe it now, because it will work. Just breathe his holy name in prayer.
Kuko konke, ngoko, hamba umke. Iyasebenza. Ndizamile. Kholwa nje iyo ngoku, kuba iyakusebenza. Phefumla nje igama lakhe elingcwele ngomthandazo.
The name of Jesus with you,
Jehovah, come from the sons of Satan. Guys, the end goes in the family, the Sangha.
What do you do then?
When Santoni Geloka,
just breathe. The
full lunch, Ella Kamalin.
The baby will come over your face then.
It's a kubutelo, see, I go, Zapes go, Busobako. Come in nice, come in so all in nice, Ganjani. Tembalum sab, no fool, always in. Come elise, all in nice, Ganjani. Tembalum sab, no fool, always in.
Let us bow our heads now while I ask Brother Beeler back there to come here to the platform.
Asiqubude intloko zethu ngoku ngelixa ndicela umzawane uBeeler emva phaya ukuze eze apha eqongeni.
Mm-hmm.
ufumla nje igama lakhe lingcwele ngomthandazo. Usinqumamise zolwane ubhila, sinqumamise ngomthandazo. Amelihle ithemba lomfa.
Oh, bummer and joy of heaven.
Kama elihle, kama elihle, olwimi lwami kanjani. Themba lomhlaba
lovulwezi. Now with our heads bowed and our hearts bowed, Brother Beeler, one of our associates here, Brother Essel Beeler, fine Christian brother, loyal man. I'm going to ask him if he'll dismiss the audience tonight in prayer. God bless you, Brother Beeler.
Woku, ngeentloko zethu ziqutyudiwe, neentliziyo zethu ziqutyudiwe. Umzalwane uBeeler, omnye wabancedisi apha. Umzalwane uEssel Beeler, omhle umKristu womzalwane, indoda ethembekileyo. Za kumcela ukuba uya kundulula isihlwele ngobusuku ngomthandazo. Thixo anisikelele. Zwane uBeeler.